Blog Talk Radio.
RIN Zero Rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi intego zayo. Intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RIN. Iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri amajyambere arambye kandi asange. Iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo. Iya kane umutekano w'abantu byabo. Iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye. Iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro. RIN Viva! Viva! RIN Viva! Viva!
Abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa mbere ku itariki ya
cyenda z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2022 2022. Mukaba muri kumwe nanjye Chantal yanjye mu studio za radio Itahuka. Bakunzi ba radio Itahuka rero nk'uko babimenyereye kwa mbere n'umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage, aho turebera hamwe muri rusange ku munyarwanda yifashe mu Rwanda. Umunyarwanda ameze ate mu Rwanda? Umunyarwanda yifashe ate? Umunyarwanda abayeho ate? Umunyarwanda arishyira akizana, umunyarwanda ararya akihaza, umunyarwanda ararya utwe mu mahoro, mu mutuzo, mu mutekano, umunyarwanda abaye ku butaka bwe akabukoreramo icyo ashaka akishyira akizana mu butaka bwe, umunyarwanda ibyo utwoyise ngo araganya aturya mu mahoro no mu mutekano, rekada umunyarwanda ni nyakwera, umunyarwanda ni nyagupfa, umunyarwanda yaragowe, umunyarwanda aracuza utwe, kariya gatsiko karacuza umunyarwanda utwe, kariya gatsiko karakama umuturage kakamukama kakageza nayo mu ihembe nayo kugeza ngo mu mano. Ndumva hari umukomrade wajyaga akunda kubivuga ati abanyarwanda agatsiko karacuza abanyarwanda kanabakama kugeza no mu ihembe. Abanyarwanda rero nyine ni banyagupfa, ni banyaguhera, nta majyana amaza, nta mashyino mu mudiho. Abanyarwanda rwose barakubititse kandi bagikubitika, ahubwo noneho bigiye kuba ubwo ngo ndavuga rubanda rwa giseseka ruri mu Rwanda, kubera yuko abanyagatsiko bo nyine barana n'abidishi n'umukuru wabo w'abidishi bose baradamaraye, bararenzwe. Abanyarwanda rero aba bagiseseka nyine, aba banyakujya nibo bakomeje nyine kubuzwa amahwemo, nibo bakomeje gucuza utwabo izuba riva ku manywa y'ihangu kugeza naho bacujwe n'ubuzima bwabo, ngubwo ubuzima bubira abanyarwanda babayemo. Abanyarwanda rero nimwe mwo guhaguruka mukirwanaho, nimwe mwo mwebwe mwo guhaguruka mukavuga muti turabigoboteye mwagatsiko mwe nimugende. Nimwe mwo kuvugiriza induru ubwo butegetsi bubi, ubwo butegetsi bubagejeje ku buce. Bakunzi ba radio Itahuka rero rekane kwisumba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu.
Murakoze Chantal, waba unyumva neza?
Yego, murumvikana neza Bwana Edouard Kabagema.
Urakoze cyane Chantal, ndagushuhuje. Ndasuhuza na Serge mufatanya kuhanga bw'ibyuma. Ndasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye, abanyarwanda bakunda radio Itahuka, bakunda ihuriro nyarwanda arenditse aho bari hose ku isi. Turabashuhuje cyane cyane bari muri Afurika. Turasuhuza kanawe ni mu Rwanda cyane cyane, kandi abakunda ihuriro nyarwanda baherereye mu Rwanda turabashuhuje cyane kandi turabakumbuye. Turasuhuza kandi nyine abayoboke bacu basanzwe bihuriro nyarwanda aho bari hose ku isi, n'abandi bose baharanira impinduka bakunda demokarasi. Uyu munsi wa tariki ya 9 z'ukwa 5 2022 tuba dufite ikiganiro kivuga ingingo eshatu nizera ko zitari bube ndende cyane. Munyigo ya mbere turaganira ikibazo cyo kugwingira kw'abana kwazamutseho umunani kw'ijana nk'uko ubishinzwe ndi usomera amazina ubishinzwe abitangaza. Ni ikintu gitangaza ariko ibintu twarabivuze mu byibuke neza. Iyi ngingo yo kugwingira kw'abana tuyiganaho kenshi kuri radio Itahuka, twababwiye ko ingaruka z'ibi bintu, ingaruka z'ibi biciro by'ibiribwa byiyongera, leta ntigire icyo ikora kugira ngo irengere abaguzi cyangwa se irengere abantu bafite ubushobozi bukeya, bizazana ikibazo gikomeye, bizatuma ikibazo cyo kugwingira n'ikibazo cy'ubukene cyiyongera. None birashyize birabaye, ingingo niyo tubanza. Turakurikizaho ingingo ivuga turebe ukuntu uwitwa Nirere Madeleine ngo umuvunyi mukuru Rwanda yakoze ikintu kitasanzwe, yavuze ngo yabwiye abayihererenye abantu muri Commonwealth bari mu Rwanda, muzi neza ko bari kwiga ibibazo bya ruswa, ngo ubu rero ngo Rwanda ngo rwa baruhaye umwanya wo kuyobora nyina kanama gashinzwe kwiga ruswa mu muryango wa Commonwealth. Ubwo rero ikintu yababwiye Nirere yavuze ngo abategetsi bo mu Rwanda ngo ntago bihanganira ruswa. Nirere umuvugizi mukuru mu Rwanda ngo abategetsi bo mu Rwanda ngo ntago bihanganira ruswa, ngo icyo kintu ngo bazagisagiza ibindi bihugu babereke ukuntu nyine barwanya ruswa ariko turabereka hangaha muri ingingo tubereke ko uriya mudamu Nirere Madeleine ngo umuvunyi mukuru yabeshye cyane yagiye n'abantu batazi u Rwanda bo muri Commonwealth arababeshya bateri gipindi ariko uyu munsi turamweke ko ibyo yavuze byose ari byo wenda turizera ko tazongera kubeshya kamemo namara kumva ikiganiro cyacu atazongera kubeshya bo ikindi turi uvuge ndi ngingo turi buganireho ni ikibazo cyaho uriko ambasaderi Businge Johnson uri ya uri mu Bwongereza wakoze amarorerwa we na Kagame avuga ngo iriya nama ya Commonwealth izabera mu Rwanda ku itariki ya 22 z'ukwa gatandatu ni ku itariki ya 22 z'ukwa gatandatu 2022 ngo iriya nama ngo ni umwanya mwiza wo kumenyekanisha u Rwanda hangari turamwereka rero ko ahubwo u Rwanda batuye baruzi u Rwanda rwaramenyekanye nta kintu umenyekanisha u Rwanda bararuzi kandi baruzi nabi kandi we Johnson Businge Kagame n'abandi bose bagiye gushimuta rusese bagina mwagize uruhare rukomeye kugira ngo u Rwanda rumenyekane nabi ndetse ahubwo ikindi twanamwibutsa nuko bagize ibyago igome iriya nako iriya Togam uyu muryango wa iriya nama ya Togam ibihugu bivuga icyongereza ikabera rimwe na ruriya rubanza rwa rusese bagina nta nubwo iriya Togam yabona umuntu yikurikira nta nuwamenya ibyavugiye muri iyo nama y'ikigali kuko abantu bose bakwikurikirira iby'urubanza rwa rusese bagina aho barega u Rwanda bakarega Kagame bakarega Businge bakarega Ruhungajano ibyo ni by'abantu bakwikurikirira hari ibintu byinshi rero ntagari cyo nyine hari ibintu byinshi skandale zikorwa na Kagame na leta ye zishobora gutuma iya nama ya Commonwealth izabera mu Rwanda bya bita ngo ni Togam iya nama ahubwo izapfukiranwa abantu ntibanayikurikire ntibenye n'ibyahabereye kubera ko hari ibindi bintu byinshi bya skandale u Rwanda rukora ubungubu abantu bakeneye kumva bakurikirana cyane cyane muri media ni byinshi cyane turabibabwira mu kanya bo ingingo yacu ya mbere rero reka turebe duhere kuri iyi ngingo ibyerekeye kugwingira muzi neza ko covid ikimara gutera twakoze ikiganiro kubera ko twabonye ko ibiciro biri kuzamuka cyane ibiciro birazamuka abanyarwanda bananirwa guhaha noneho byikubitamo n'intambara iriya muri Ukraine noneho ibiciro birazamuka cyane ibiciro by'ibiribwa by'ibintu by'ibanze birazamuka cyane noneho twabuze tureko bishoboka bite ko leta y'u Rwanda nta kindi ikora kugira ngo izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa by'ibanze bihagarare icyo twavuga bwa mbere twavuga tuti leta y'u Rwanda ifite ikibazo cy'uko ifite abaturage benshi bafite ibibazo by'imirire kubera ko baravuga bati abana bari munsi y'imyaka 33% mu Rwanda baragwingi ni umubare muremure cyane rero ni umubare muremure cyane kandi leta y'u Rwanda ikagenda ibeshya itera ibipindi usibye ko sinzi niba ibintu bavuga babitekereza cyangwa se igahunda baba bafite sinzi niba bajya bafata umwanya ngo batekereze ibyo tuvuga muhiyo n'ibyo dukora kuko reba abantu kandi twaravuga mu biganiro byacu kuko iyi ngingo dukunda kwisubiramo ni nko kubibutsa twaravuze tuti niba ibiciro by'ibiribwa by'ibanze bihenda cyane birasobanura ko abantu b'ubushobozi bukeya batazabasha kubyigondera kuko n'ubundi bafite ibibazo byo kubona amafaranga yo kujya guhaha ku isoko noneho bigiye guhumira ku mirari noneho wenda waryaga gatatu arye kabiri waryaga kabiri arye rimwe waryaga rimwe noneho azajya arya rimwe mu isatu kubera ko ibiciro by'ibiribwa birazamuka cyane cyangwa se wajya kugura ikiro cy'ibishyimbo wazagura amagarama 200 ibintu nk'ibyo ngibyo bisobanuye rero ko ibiribwa bizaba bikeya cyane cyane mu miryango ikennye idafite amikoro noneho bigira ingaruka ku mirire y'abantu bakuru no ku bana babo noneho ubwo ingaruka zizaba izihe bizaba yuko imirire mibi iziyongera noneho kugwingira nabyo bikiyongera na za bwaki zikiyongera biturutse kuki biturutse kuri ibiciro by'ibiribwa bihenda cyane ku masoko abaturage abantu bakenye ikiciro cy'abantu bakenye ntibabashe kubyigondera noneho bakajya baburara bakabwirirwa kubera ko ntibabasha kurya ugomba ko bizagira ingaruka ku mirire y'abana babo abana noneho kwa kugwinyira leta irimo kubeshya ngo izagabanura ngo muri 2024 ngo kugwinyira ngo bizaba bigeze kuri 19% ubu ngubu dufite 33% ukibaza ibyo muzabigeraho gute kandi aho kugira ngo bigabanuke biziyongera usibye ko nubundi twanaberetse ko ikintu niyo hatagira inzara itera mu Rwanda bintu bikagumya bigenda normal ntabwo iriya mibare batanga ishoboka ibyo twabisobanuye tujya mu mibare tubereka ko kuva muri 2020 kuva mu 2000 kugera muri 2021 iyo ni mibare yabo tuba dufata tugenda tujonjora hirya no hino tugenda tu tuyibana hirya no hino ndongo leta iravuga iti kuva muri 2000 kugeza muri 2021 kugwingira byagabanutse 15% ubwo bisobanuye ko mu myaka 21 byagabanutseho nyine 15% kuva muri 2000 kugera muri 2021 bigabanuka 15% bisobanuye ko buri mwaka kugwingira bigabanukaho 0.7% gusa buri mwaka urumva ko ni imyaka myinshi ngo niyo mu muvuduko u Rwanda rugabanyaho ikibazo cyo kugwingira 0.7% ntago bigera kuri 1% 0.70% ndongo ntibigera kuri 1% ubwo nuko uvuga ngo kugwingira tuzabana nabyo kugeza muri hafi muri 2060 ariko rero bakajyara bakatubeshya ntibabazi n'ibintu batangaje nyari byo ntibabazi n'ukuntu ibintu byabo bikora ngo babyanarize bavuge bati ibintu tugiye kugushyira mu itangazamakuru ntago bishoboka bakatubwira ngo mu myaka itatu ngo bizabageze kuri 19% ntago bishoboka ndongo urumva ko icyo ni ikinyoma cya mbere cya kabiri kinateye ubwoba nuko nk'ibyo tuba twabwiye tuti muratuma leta nitagifata ingamba ngo wenda irebe ukuntu icya mbere ushobora kuvuga ati ni ukuvuga ngo wenda ibiciro muvaneho umusoro ku biribwa by'ibanze kugira ngo bihenduke n'umuturage mutoya abashe kubyigondera icyo kintu twarakivuze kandi ni ikintu gikorwa ahantu henshi nabahaye n'urugero rwo mu Budage ryo gukiza cyane bavuga bati imbuto n'imboga abantu bapropoza bati imbuto n'imboga mubivane umusoro kugira ngo bihenduke cyane buri wese abashe kubyigondera kuko buri wese arabikeneye ejo bitazahenda hakagira umuntu unanirwa kugura imbuto n'imboga urumva ko icyo kintu bagitekereje nanga mu Rwanda rero bashobora kuvuga bati muvaneho umuso ibiribwa by'ibanze bikenerwa n'abantu benshi cyane muvaneho umusoro noneho kugira ngo n'abakenye cyane n'abandi bakoreye amafaranga make cyane bafite ubushobozi bukeya nabo babashe kubyigondera icyo kintu ntabwo bagikoze none ingaruka zibaye izihe kuko ngiye kubisomera ingaruka zibaye ko bya bintu twahanuye tubabwira tuti ibiciro byiriyongera durashize imyaka imyaka cyane cyane kuva covid yatera bikubita n'intambara turabwira tuti ibi biciro nimutagishyo mukora bizagira ingaruka ku mirire y'abaturage noneho na ku mirire y'abaturage cyane cyane abakenye noneho kugwingira byiyongere kandi muvuga ngo mufite murashaka ko bigabanuka ntabwo bizashoboka niba ushaka ko bigabanuka hari ikintu ugomba gukora kugira ngo bigabanuke nyine nusa gihe ukora biziyongera mbo reka nze mbashakire iyo nkuru aho nayibonye ni inkuru kamemu nabonye akantu gatoya ariko nakabonye abana nka ibi bintu twarabihanuye rwose reka nze gishaka ni mu gihe komu ku itariki ya mbere twa gatanu 2022 iyo nkuru yitwa ngo Perezida Kagame yanenze serivisi mbi n'amafunguro mabi make kandi ahenda muri hoteli zo mu Rwanda ariko ntabwo ari aho ngo tujyaho turamanuka cyane tujye mu mafoto aboneka kuri iyo nkuru abantu bari baje muri iyo nama ya biro politika ya FPR bari baje ngo hari irusororo habakoreye inama hari umuntu ngiye kubashakira mbabwira ibyo yavuze ni umuntu witwa naze mushake batamusibye bo ni umuntu witwa ngiye kubasomera iyo nkuru uko imeze uwo muntu icyo wamuvugaho ngo umuyobozi ni umwe mu baje muri nama ya FPR yabaye ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu bo cyangwa se ku itariki 30 z'ukwa gatanu ngire ngo ejo bundi mu cyumweru gishize bo ngo umuyobozi ni mu byumweru bibiri bishize ku itariki ya bari umunsi wa nyuma w'ukwezi kwa gatanu no ukwezi kwa kane ku itariki ya 30 z'ukwa kane ngire ngo hari cyangwa ku itariki ya 5 z'ukwa gatanu niho inama ya FPR yateranye noneho ngo uyu muyobozi yavuze iki rero ambo umuyobozi reka nzamushake umuyobozi okay nabonye ngo umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe wari waje muri inama ya FPR ngo umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana Munyemana Gilbert yagaragaje ko hari uturere dukomeje gusubira inyuma mu kurwanya igwingira ry'abana. Urugero ngo ni nka Musanze, aho abana bagwingiye biyongereho 8%. Umva ko ni ibintu biteye ubwoba, ariko nta kitangaza kirimo, kubera ko ibintu twarabivuze ahangaha kuri radio itahuka. Dusobanura neza ko leta nitagira icyo ikora ngo ihagarike cyangwa se irengere abaguzi ibiciro by'ibiribwa, barebe uko babihagarika, babishyireho plafo cyangwa se babishyireho ibiciro ntarengwa ku buryo abantu basha kubyigondera, bizagira ingaruka ku mirire y'Abanyarwanda, ku mirire y'imiryango cyane cyane ikennye. Noneho abantu no kugwingira byongera, ibintu twarevuze rwose nyina byibuka, murabona ko ibyo ibintu tuba tuvugana, ibintu biba ari byo twarebye imbere, ibintu tukabihanura, none birabaye. Baratubwiye bati kugwingira byongereho 8%, ni katastrofe. Abantu bari kuvuga ngo kugwingira ngo bazabigabanura ngo kugeza igihe ngo muri 2024 ngo bizaba bigeze ku 19%, none ahubwo kugira ngo bigabanuke biriyongera. Ariko ni leta yigize gute? Ni leta ibitera, kubera ko ntabwo ifata ingamba zo kurengera abaguzi zo kugira ngo ibiciro by'ibiribwa bihinduke. Kandi nta nubwo ari ubwa mbere tubivuga, ni umusoro w'ubutaka, ni umusoro ku biribwa, ku musaruro, aho umuturage agiye hose baramusoresha, niyo misanzu ya FPR, niyo ibintu byinshi cyane binyunyuza abaturage, ugasanga nta bushobozi bwo guhaha baba bagifite, ugasanga rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi kigaragara ahangaha, iyo bakubwiye bati kugwingira kw'abana byayongereho 8%, kandi byagombye kubundi byaragabanutse, bisobanuye ko n'ubukene mu Rwanda bwiyongereye, kuko ubukene bujyana no kugwingira. Ni iyo abantu bakenye cyane bagura ibiribwa, bararirwa guhaha ibyo kurya, abana babo bakagwingira. Ubwo ni ukuvuga ngo muri rusange ni ukuvuga ko n'ubukene bwiyongereye mu baturage. Ibyo rero batazaza batubwira ngo niba dutangarije ibi, ubu ni ukuvuga ngo bagomba no kutwereka imibare itwereka neza ukuntu ubukene bwiyongereye, kuko niba kugwingira byariyongereye n'ubukene bwariyongereye. Icyo ni cyo cya mbere. Ikindi nyine nayo mbabwiye ni uko hagombye kugira ingamba zifatwa kugira ngo barengere abaguzi. Ikibazo cy'umushahara fatizo barawimanye, murabizi, abantu baracyahembwa ubusa, ntabwo bahembwa amafaranga ahuye n'ibiciro biri ku masoko. Kandi impamvu bimana umushahara fatizo twarayo babwiye dukunda kubisubiramo, ni ukubera FPR nayo ari umukoresha, ari umucuruzi. Nabonye hari umuntu uyu munsi mugiye ko muwiga gusobanura ngo abantu bagomba kwitondera umushahara fatizo, akavuga ibintu byinshi cyane byo mu bukungu, akabimanuka avuga ngo abashoramari ngo batinya kuza gushora imari yabo mu Rwanda, kuko bajya mu bihugu birimo umushahara mutoya, umushahara uramutse mu Rwanda, ngo abashoramari ntibaba bakize, baturuka hanze cyane cyane. Ariko uwo muntu usobanura gutyo yibagiza ko abashoramari bakomeye mu Rwanda ari FPR. FPR niyo mushoramari mukuru uruta abandi bose, wihariye ibintu byose. Urumva ko ikibazo nyamukuru ngo nkunda kubabwira ni FPR, kubera ko FPR ntiyakwemera gutanga umushahara fatizo, kuko byayihombya, byatuma isohora amafaranga menshi yo guhemba abakozi. Icyo nicyo kintu cyumvikana. Abantu rero basesengura icyo kintu, usesengura ibintu, icyo cyo cy'uko FPR ari umukoresha wa mbere mu Rwanda udashobora gutuma umushahara fatizo utambuka, kubera ko byayihombya mu mafaranga. Urumva ko ahangaha ubeshya Abanyarwanda. Urumva rero ko ahangana nagira ngo mbabwire yuko gusa ibyo twahanuye tubwira Leta y'u Rwanda ko nitagira icyo ikora ngo ihagarike ibiciro by'ibiribwa, wenda babishye bashyireho ibiciro ntarengwa, ibiciro ntarengwa ku biribwa by'ibanze, cyangwa se n'umushahara fatizo bawongere, cyangwa se barebe ukuntu abadafite ubushobozi babafasha guhaha barebe icyo babunganira. Nawe iyo mbona ahantu hamwe nabonye muri Senegal batanga amafaranga par exemple, wenda makeya mu miryango ikennye cyane bakayiha amafaranga kugira ngo bashe guhaha, tukahagombye kugira icyo bakora. Naho ubundi ibyo gutekereza kurota ngo bazagabanura kugwingira ntabwo bizakunda, kubera ko nta kugwingira abantu batabonye ibyo kurya batabashe kujya guhaha ku masoko ngo babashe guhaha ku masoko kugira babone ubushobozi, cyangwa se ibiribwa bihendukire bajye guhaha ku masoko barye, abana babo barye bahage, ntabwo kugwingira bizagabanuka, biziyongera. Rero murabona ko icyo nanimbabwiye, icyo nashaka kubabwira gusa ni uko ibi bintu twabivuze none kandi birabaye, kugwingira byariyongereye. Kandi ikosa ryande ni irya Leta y'u Rwanda. Ndeka ingingo tuba tuyerekeye ahangaha tujye ku yindi. none no kwiyingingo yindi ivuga ibyerekeye ibyerekeye ruswa ruswa anga twege mu ngingo yacu umuntu uravuga ko Kagame nizingiro ni ipfuno rya ruswa muri cya gihugu ziriya turareba hamwe turarebera hamwe wenda atari mu buryo bw'amategeko tubire mu buryo bwa politiki kandi muri sense umuntu ikintu umwese yumva yumva kitagoye kukumva gusobanukirwa turebe ko Kagame ashyigikira ruswa arayifasha itera inkunga nawe ayirimo kuko ziriya mbabazi avuga ngo aratanga ziriya mbabazi nyuma yazo hihishe ruswa hihishe mu ruswa turayireba mu kanya ari imbabazi aha abakoze ibyaha abagereje amafaranga abatunze nabi bya rubanda ari ni ruswa nizo aha abantu bakoze ibyaha bisanzwe bitari by'amafaranga ariko ibyaha nabyo bigomba kujya mu nkiko akabakingira ikibabandi bagiye kuba ntibagiye ku kujyanwa mu nkiko ngo baburane akabakingira ikibaba ntibajyanwe mu nkiko nabyo ni ruswa kubera ko abikora kubera ko hari ikindi kintu nawe abakeneyeho hari inyungu abakeneyeho urumva ko nabyo ni ruswa bo ibimbizanye kubera iki kubera ko uriya mudamu nirere ngo Madeleine ngo umuvunyi mukuru hari ahantu avuze ngo kubera ko ngo Rwanda ngo rwatorewe ngo kuyobora akanama gashinzwe ibya ruswa mu muryango wa Commonwealth we yavuze ngo ngo Rwanda ngo abategetsi bo mu Rwanda ngo ntabwo bihanganira ruswa ngo ni ikintu ngo bazasangiza ibindi bihugu nkaho hari donc hari ikintu cyo ikintu barusha bafite icyo barusha ibindi bihugu kwa ariko tugira ngo tumwereke ko ahubwo ruswa iri mu Rwanda ni ruswa y'umwimerere udashobora kubona muri biriya bihugu byo muri Commonwealth ashatse yafatirise yabyo akareba ibihugu biteraniye mu Rwanda muri Commonwealth cyangwa se bifite delegation mu Rwanda muri byo muri Commonwealth noneho tukareba ruswa iba mu Rwanda atubwire niba muri ibyo bihugu byo muri Commonwealth ashobora kuyasanga ruswa yo mu Rwanda ifite umwimerere uwe umwimerere wa mbere wo mu Rwanda nako wa ruswa yo mu Rwanda utaba handi we turashaka kwerekana ko ntacyo ushobora kwigisha ntacyo Rwanda rushobora kwigisha biriya bihugu byose byo muri Commonwealth ngo kubyerekeye ruswa ntibishoboka kubera ko iba mu Rwanda nta n'ubwiba muri ibyo bihugu iba mu Rwanda n'umwimerere donc irenze kure iba muri ibyo bihugu mbo umwimerere wa ruswa iba mu Rwanda nuwe nuko ruswa yo mu Rwanda reka duhere ku nzego zibaza d'abord ibyo ubushize mu kiganiro cy'ubushize twabiganiriyeho ariko wenda twabisobanura gatoya kugira ngo twibukiranye ruswa yo mu Rwanda umwimerere wayo nuko mu nzego zibanze iba ifatwa n'abantu benshi cyane kubera ko ni mu nzego zibanze utugari ni twinshi cyane mu Rwanda iyo mu Rwanda hose kandi yakwa abantu benshi cyane kuko yakwa abanyarwanda bose mu munyarwanda wese abafite abari mu kagari kandi akenera serivisi zituma ajya mu kagari ari ukubaka umusarane ari ugusana inzu ari ukujya kwandikisha umwana wavutse kujya kwandukuza uwapfuye serivisi z'ubutaka ibintu nk'ibyo byose buri muntu wese akenera izo serivisi zo mu rwego rw'ibanze ruba ko abayifata ni benshi cyane n'abayakwa ni benshi cyane undi mwihariko w'iyo ruswa ni uko iyo ruswa yo mu nzego z'ibanze yakwa abantu bakennye cyane n'abantu baturage bakennye cyane badafite ubushobozi undi mwihariko umuntu yavuga umundi mwihariko nuko ruswa yo mu nzego z'ibanze iba ifite tarifu iba hari ibiciro biba bizwi ntabwo biba ari ibanga byo kugira ngo uracishiriza ngo uze ngo muciririkanye ngo urampanga oya biba bizwi manetse hariya bakavuga bati muribuka kera mu byiciro by'ubudehe hari ntuza yavuga ngo principe yavugaga ngo mu cyiciro cya mbere kiragurwa ni ukuvuga ngo niba ushaka kujya mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ko bagushyiramo kubera ko aho ngaho wenda uzafashwa ukagera gute ugomba kwirekura inote y'ibihumbi bitanu bimwe icyo gihe niko byari bimeze bavuga ngo icyiciro cya mbere kiragurwa ni ukuvuga ngo niba ushaka kujyamo ntushobora kujyamo ngo ntacyo utanze kiragurwa ubwo nuvuga ko ni ruswa izwi n'abantu bose iri aho ngaho imanitse ku muhanda buri wese abazi urumva ko nicyo ni ikintu kidasanzwe ikindi donc murabona abavuga ati wenda niba ushaka kubaka inzu ni ibihumbi makumyabiri hari naho nabonye witwa Kayitesi ngira ngo guverineri w'amajyepfo avuga ngo abashaka ngo ko babaha inka muri ya porogaramu yagira inka ngo ni ibihumbi 60 ibyo bikaba bizwi urumva donc ni tarifu ibizwi iri aho ngaho izwi na buri wese uya fite akaza katanga bakabwirya ashaka icyo cyo ni kintu kidasanzwe ubwo turi muri mu byiciro bya mbere bya byiciro byo hasi cyane ariko kandi nanone ikindi wa muntu yakwibutsa umuvunyi mukuru nirere Madeleine uvuga ngo mu Rwanda ntago bihanganira ruswa twamwibutsa ko ministre Tabazi ari umuntu ukomeye muri ya leta nuwitwa Dani Munyuza nawe ni umuntu ukomeye muri ya leta abo bantu bombi uwitwa Dani Munyuza yavuze yabyuze angahe ngo yagiye mu rubyiruko mahugurwa y'urubyiruko ntazi mu burasirazuba ababwira ko ngo ruswa ari ikintu kibi cyane ngo kugira naho ngo umuntu ngo kugira ngo ateme igiti mu ishyamba rye agomba gutanga ruswa ubwo twari tubizi ariko niba na Dani Munyuza bizi akatinyuka no kubivuga ni byiza cyane noneho nirere Madeleine umuvunyi mukuru nashaka ikindi gihugu cyo muri Commonwealth byo avuga ngo azajya kubigisha ngo ari ibintu Rwanda rwagezeho bazajya kwigisha abandi mu byerekeye kurwanya ruswa nadushakira ikindi gihugu cyo muri Commonwealth ahantu umuntu ajya gutema igiti mu ishyamba rye bakamuca amafaranga akagomba gutanga ruswa nadushakira ikindi gihugu nirere Madeleine umuvunyi mukuru nadushakira ikindi gihugu na kimwe ibihugu 52 byo muri Commonwealth adushakiremo kimwe cyonyine akibone igihugu umuntu ajya kwandukuza umuntu wapfuye bakamwaka ruswa cyangwa ajya kwandikisha umwana wavutse bakakwaka ruswa agishaka kibone akitubwira agitunga urutoki tukimenye nta kiriho none se ibyo aravuga n'ibiki ibyo arimo kubeshya n'ibiki mu Rwanda ngo abategetsi baho ntibihanganira ruswa kandi ruswa yarishe igihugu bo noneho tuzamuke ubwo twari turi mu nzego zibanza dukomeze tujye mu nzego nako mu hagati mu turere twabonye inkuru zitubwira ko kugira ngo ujye mu nzego hariya mu turere muri komite nyobozi ujye wenda uhenda uruwa mu rushinzwe ushinzwe bya sosiale ushinzwe ubukungu ushinzwe iki aho biyamamaza kugira ngo uzatorwe mu turere iyo uri umugore ugomba guha umusirikare ukomeye cyane aho ngaho utegeka akarere ugomba kumuha ruswa igitsina niko byanditse niko inkuru zitubwira kandi inkuru zo mu Rwanda hagatwe ntabwo ariko tuzihimba ngo bati ushaka ko gutambuka kugira ngo uzajye mu matora uyatsinde ugomba gutanga ruswa igitsina ukayiha umusirikare ukomeye akajya kujyana kuri lisiti akazaguhitisha ukazatsinda ukazatambuka gutambuka nta ndwara gutsinda kuko icyo gihe bafite ukuntu bafarisi bya matora yabo nta matora bahari urumva bagenda bakagushyira kuri lisiti gusa ngo bazatora ariko bazi ko uzahita nibo badesida bazahita n'abatazahita ruswa y'igitsina waba uri umugabo bakwaka kamiliyoni ngo ebyiri nazo ukaziha umusirikare ukomeye wo mu karere ibyo kaba ari amategeko azwi yuko uwo musirikare ukomeye mu karere niwe utanga imyanya ayitanga ariko amaze kubona ruswa y'igitsina y'uri umugore y'amafaranga y'uri umugabo ibyo ngibyo bikaba ari ibintu bizwi na buri wese bikorwa na buri wese ntabwo ari ibintu biba nabyo bimanitse biri aho ngaho biba bizwi na buri wese nta wirwa bazi undi abanyarwanda baremenyereye Madeleine uyu nguyu Madeleine ndera nirere Madeleine umuvunyi mukuru yangeza akatubwira ngo mu Rwanda ngo abategetsi bihanga ngo ntibihangane ruswa uwo musirikare se nikiza gara umutegetsi aba itanga se ntagara abategetsi ese ubu ndabo mu nzego zibanze navugaga ngo hari itegeko hari sinzi ukuntu umuntu yabyita uburyo bwo gutanga ruswa ngo bavuga ngo gutinza akazi abaturage ukabaringana ukabatinza noneho bakazi ukabaserereza ukabazigira sinzi ukuntu yabyita ukabaringana kwa noneho bakazibwiriza bamara kurambirwa bakazibwiriza bakagwa ruswa abo iyo ni ruswa ikorwa n'abategetsi mu nzego zibanze kandi abo n'abategetsi iyo tuvuga abategetsi ntabwo ari Kagame gusa ntabwo tuvuga ntabwo ari abaminisitiri ntabwo ari abadepite ntabwo ari abaguverineri n'abo bategetsi bo mu nzego z'ibanze bafite prinsipe y'uko kugira ngo ubone ruswa ugomba kwita akazi umuturage ukamusiragiza kuko minisitiri Gatabazi ubivuga ni minisitiri Gatabazi ugivugira ngo ukamusiragiza ukamurangarana ukamuserereza noneho yarambirwa akaguha ruswa noneho tubaze Madeleine abo bategetsi bakora ibyo bintu mu nzego z'ibanze baserereza ntabwo uri kubaserereza basiragiza abantu bakabarindagiza bakabarangarana bakabatesha igihe bakabaninira be kugira ngo barambirwe abaherezwa ntabwo ari abategetsi se warangiza ukavuga ngo abategetsi mu Rwanda ngo ntibihanganira ngo ruswa urabeshya nde urabeshya abanyamahanga twe mu baratuzi ku bintu bimeze bo numba rwo tugeze tuvuye ubwo twavuye mu nzego zibanze tugeze hagati mu turere none rwo katugira mu nzego zo hejuru cyane hari ibigo bya leta biri mu mafaranga cyane ryose twabonye mu nteko muri muri pake iriya komisiyo ishinzwe ku kugaruza umutungo wa leta cyangwa se gucunga imikoreshereze y'umutungo wa leta iriya pake yategekwa yitwa gutegekana nkusi twabonye kenshi cyane ariko abayobozi benshi b'ibigo baza bakaregwa ko banyereje umutungo bafashe ruswa batanze amakosa ko batanze amasoko mu buryo buteme budakurikije amategeko barya za ruswa banyereza umutungo noneho baza bakabura ibyo bavuga ndetse mbibutse ko hari igihe pake abadepite bigeze kuvuga bati aba bantu bakwiye kujya baza kwitaba inteko hari n'igipolisi hari n'ubugenzacyaha noneho bugahita bufata bukabajyana kubajya kubafunga usibye ko icyo gihe barabyanze baravuga bati wowe ntabwo muri abashinjacyaha ibyo ntabwo bibareba noneho rero ikibazo gihari kugira ngo abadepite abo bantu bose baza kwita buri mwaka akaza bakamubwira bati wanyereje umutungo amamiliyoni runaka watanze amasoko mu buryo butemeje n'amategeko dore harimo rutwa ahantu amafaranga waranyereje ntabwo impapuro zisobanutse amafaranga wasohoye ntabwo agaragara byagenze bite ugasanga araregwa amafaranga ishyano ryose ari ibintu bigomba kumujyana mu rukiko bikarangira nta umuharinye kubera iki kubera ko abafite iki abakingiwe ikibaba n'umuntu utwa nde mu bitwa Kagame ntagaragara n'abantu benshi cyane abamukingiye ikibaba akagenda akazagaruka n'umwe gutaha agenda gutyo ndetse hari n'imvugo yateye iteye isesemi ndetse umuntu abivuze mu kinyarwanda kitari cyiza cyane ukumva umuntu araje aravuze ngo baramurega amamiliyoni ni imisoro yari y'abaturage ba leta y'abaturage b'abanyarwanda imisoro yanyereje akayapfusha ubusa uburyo adashobora gusobanura amafaranga yashyize akaza akavuga ngo banyakubahwa haba abadepite ngo rwose ngo turemera ko habayeho uburangare ngo cyokora ko ngo ubutaha ngo tuzikosora ngo ntabwo bizasubira bakamureka akigendera ubwo miliyoni 900 yemeze zikaba ziragiye undi akaza undi nawe bareze nawe ukomeye cyane utereka ikigo runaka nawe akaza akavuga ngo rwose banyakubahwa haba abadepite ngo aya makosa ngo atwigishije byinshi ngo ariko ubungubu ngo tugiye kubisuzumana ubwitonzi noneho ngo ku buryo ngo ibintu tuzabikosora nawe ngo miliyoni 600 bamurega zikaba ziragiye ngo bikaba birarangiye ntawe uzamukurikirana kubera ko avuze ibyo bintu kwa ariko igihugu ubundi kirimo ubushinjacyaha bahita bamufata bakamujyana ko ntabwo ajya gufata miliyoni amafaranga y'imisoro y'abaturage miliyoni 100 ngo uyarye nurangize uvuge ngo twaribeshye ngo twakoze imibare mibi ngo ntabwo twashishoje ibintu by'ibyo ngo tubabarire ngo ubutazi ngo tuzitwara neza no ntabwo ari byo ariko ibyo nibyo bihaba none ikibazo gihari abo bayobozi baza bakaregwa ko banyereje amamiliyoni mu nteko inteko ikabahamagaza ikabereka ko banyereje amamiliyoni bakananirwa kwisobanura bafashe za ruswa amamiliyoni bakananirwa kwisobanura kuki badafungwa ninde bakingiye ikibaba ninde ni Kagame hari undi se nta wundi ni Kagame iki cyumvikane wumva ariko ahangaha rero ikibazo turi bubaze eske abo bantu ko babanyereje amafaranga ishyano ryose y'amamiliyoni mufate nkuriya umumeya w'umujyi wa Kigali muzi ko nagize ibibazo akiri ndumva yari yarashinzwe ibintu bya finance muri univerisite y'u Rwanda bubakisha ishuri ngira ngo ry'abaveterineri mu mutahari ngira ngo bakoze amasikandare habura miliyoni 900 basanga umuntu rwiyemezamirimo ngira ngo bamuhaye akazi bamuha n'amafaranga menshi daboro yo gutangira bamuha amafaranga menshi atanga akazi bamuhaye agata atarangije kandi baramuhama amafaranga menshi adahuye n'ibyo yaramaze gukora bagasanga rero harimo ruswa wenda miliyoni 900 uriya mugabo bavuga bati uriya muntu baramufunze ubuse ntabwo ari meya icyo ni ikibazo noneho umuntu akibaza ati rero ikintu umuntu wese umunyarwanda akwiye kwibaza ko aba bantu baba bagejeje amafaranga mu buryo bugaragara ubundi bagombye kwifungirwa cyangwa se bagombye kujya mu nkiko bakisobanura noneho umuntu akabakingira ikibaba ubwo ni Kagame nta wundi akabakingira ikibaba kugira ngo batajyanwa mu nkiko ikitubwira ko ayo mafaranga batayagabanye ni iki cyangwa se atari wo baba batumye kujya kunyereza uwo mutungo kuko nta wundi muntu mu Rwanda ufite ububasha bwo kuba wabakingira ikibaba ni Kagame wenyine none se abikora ku buntu waba waranyereje miliyari reka tugere no kuri kuri James Musoni kuko nawe ka irifaragara cyane avuga ati yemera icyaha ati amafaranga yo kubaka amashyuza na nako yo gushaka amashyuza muri Karisimbi no muri bio na za biogaze yari igihombo cya miliyari 22 arabyemera ati twabikoze nabi rwose baravuga bati okay abantu bagize uruhare mu guhombya leta miliyari 22 bazakurikiranwa mu nkiko kandi yari yabyemeye we yavuga ati n'uburangare bwacu twakoze nabi abantu baradushutse ngo muri Karisimbi hari amashyuza ibintu nk'ibyo ngibyo kwa noneho miliyari 22 arazihombye cyangwa se ahombeje leta miliyari 22 James Musoni kuko niwe wari ukuriye abandi bavuga ngo zitukamo nkuru aranabyemera we ntawe yigeze azimubaza ahubwo nyuma twigeze tubona bamubwira ngo kuri radio bamutesha umutwe bavuga ngo yagiye mu ngo z'abandi ngo ahabyara amabana ibingibyo ariko ibi ntabwo bitureba icyo tureba n'amafaranga y'abaturage miliyari 22 ibyo byo kuvuga ngo yagiye mu ngo z'abandi ibyo ntabwo dushaka kubibona hano icyo bitubwiye twebwe mutwereka amafaranga y'abaturage miliyari 22 yagiye azagaruka ate bo noneho rero amafaranga ntawe yamwishyuje ahubwo bamugize na ambasaderi nase wasobanura gute wasobanura ninde wakwemera ninde muntu w'igicucu wakwemera ko ayo mafaranga miliyari 22 amafaranga y'u Rwanda yayariye wenyine uwamuhaye imbabazi akamukinyira ikibaba kugira ngo atajyanwa mu rukiko ninde ni Kagame nonese ninde wabeshya ndi ko tutari abahinde wabeshya ndi ninde wabeshya yuko Kagame yamuhaye imbabazi yahaye imbabazi umuntu wanyereje miliyari 22 ntacyo amuhaye niba atapasuye cyangwa se wenda atari nawe Kagame watwaye menshi cyangwa se ndashobora kuba yanayanyereje ari Kagame wabimutumye kwinyiriza ari ibintu babaga bapanze ahangaha mwumve neza ko ziriya mbabazi Kagame agenda atanga agenda akingira ikibaba abantu banyereje umutungo ntabwo ari imbabazi zisanzwe ntabwo ari imbabazi ni ruswa kuko nta biragoye nta muntu wabyemera yuko ababarira abantu banyereje amafaranga ishyano ryose we ntacyo yavanyemo ni ukuvuga ko baba yamuhaye agafatamo igice noneho akababarira cyangwa se niwo batuma kunyereza byose baba bafatanyije ibyo byibano baba babisangiye voila rero imbabazi za Kagame ntihakagire umuntu uzifata ngo ni imbabazi no ni ahubwo ni ruswa ni ruswa donc ni nuko basangiye ibyibano bapasuye yarangiza akamubabarira akamukingira ikibaba kugira ngo umuntu atajya uwo barimo kurega akamukingira ikibaba kugira ngo atajyanwa mu rukiko ndetse akamuha n'indi mirimo myiza cyane ahangaha rero umva ko ntabwo ntawe nta muntu w'igicucu wakwemera yuko bari abantu akingira ikibaba baranyereje amafaranga menshi ntibajyanwe mu nkiko abikorera ubuntu nawe aba yavanye imayo baba basangiye bamuhaye bafite ukuntu bagabanye voila urumva ko ni ruswa bayisangije noneho tubaze nirere watubwira nirere Madaline uvuga ngo mu Rwanda ngo abategetsi bo mu Rwanda ngo ntabwo ngo ntibihanganira ruswa ibyo bintu Kagame akora wavuga ko ari umuntu utihanganira ruswa ngasobanurira ikindi kintu rero noneho ubwo tuvuye ku bantu wenda bagereza amafaranga bakinyirwa ikibaba ntibajyanwe mu nkiko ariko banyereje amafaranga byumvikana ko ubakingira ikibaba nawe aba yabanye amafaranga no tujye mu bandi bakora ibya bisanzwe nk'aba wundi bavuze ngo yasunitse umukobwa ngo w'umusekirite wundi yavuze wenda ibintu bya jenoside avuga ati n'abakutu bagomba kwibukwa wundi yagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo noneho bakabahagarika ku mirimo ako kanya kugira ngo bakurikiranwe mu nkiko wenda baba bakoze ibyaha bihanwa n'amategeko ariko Kagame akabakingira ikibaba ntibajyanwe mu nkiko none se mukeka ko iyi aferi turimo ntabwo ari iy'amafaranga ariko aba bantu impamvu abakingira ikibaba mu buryo bwa politiki ni uko aba bakeneye muri politiki ye abakeneye abafitemo inyungu ni ukuvuga ngo umuntu ushobora kumwaka ruswa wenda y'amafaranga wenda akaguha amafaranga akaguha imodoka ibintu bya bakabitunganya byo mu rukiko ibintu nk'ibyo ngibyo kwa ariko we abafitemo inyungu personeli yuko abo bantu bakoze ibyaha bagomba kujya mu rukiko kureponda ibyaha bakoze kuburanishwa ibyaha bakoze abakingira ikibaba ntibajyanwe mu nkiko ndetse agahita abaha n'indi mirimo myiza kubera ko abafitemo inyungu za politiki abazi ko hari ibindi bintu nabo bazamukoresha ubu bamwe simbizi bamwe baza amategeko abandi bafite ibindi bazabakorera azabatuma kuva hutubene wabo azagera gute ibyo byose cyangwa se bazamufasha gukora kampanye elektorali nka biriya byaba muri iki harimo kugenda ashaka kuvuga ashaka kumubabarira donc uwo muntu abariye aba mufitemo inyungu na urumva nabyo ni ruswa kwera ko ntago umubabariye kwera ko nawe mufitemo inyungu ndongo ni manguhe ni donadon ni manguhe ndakubabarira kujyana ntago bakujyana mu nyiko akoze cyakimeze gukenda gutya bari kugenda bakatira imyaka 7 10 se ariko ndakubabarira ariko nawe uzankurira ibingibi uzamvuganira sepa we uzajya kunkurira kampanye y'igitorari utaje nzajya gutuma mu baturage nzajya gutuma muri diaspora ugende uvuge ibintu byiza cyane unkorerekwa ngufitemo inyungu urumva ariko nabyo ni ruswa afite anga rero mujye mutanuka ziriya mbabazi za Kagame ntago ari imbabazi ni ruswa kubera ko naho ngaha atari amafaranga aziguha ari uko agufitemo inyungu personnel urumva ko ni mpanguhe urumva ni aziguha kubera ko agufitemo inyungu ntabwo rero ari imbabazi nyambabazi ni ruswa urumva rero ko ahangaha imbabazi za Kagame ntimukajye muzifata nk'aho ari seriye ni kandi tubonye ko ari n'umuntu utera mega utuma ruswa ibaho mu gihugu arayishyigikiye ayigiramo uruhare ntabwo avuga ngo arayirwanya kandi ari we uyishyigikiye ahubwo wenda umuntu atagifitemo inyungu abona ntacyo kimumariye aramureka bakagenda bakamuburanya akajugunya iyo ngiyo urumva ariko wafitemo inyungu ntamurekura aramubabarira akagarura akamugurira muri sisitemu akamurusikira wa mugani we akongera akamukoresha urumva ko angaha rero ni ruswa kuko abagufite inyungu ze personnel angaha rero ibyo ngibyo mu byumeneza angaha rero iyo uriya Madalena avuga ngo abategetsi bo mu Rwanda ngo barwanya ruswa cyangwa se ngo ntibihangara ruswa ni ikinyoma gikomeye cyane kuko ingero ni nyinshi cyane ahubwo abategetsi bo mu Rwanda nibo batera inkunga ruswa kwa batuma ikara kubera ko nibo bayishyigikiye nibo igeraho cyane ikindi rero umuntu yanavuga mufate mu Rwanda ubwo turacyabaza Madalena uriya Nirere umuvugi mukuru yaba azi amaze imyaka arakomeye muri leta ashobora kutubwira ashobora kuba yarabonye yarasomye kontra zigura ziriya ndege za Rwandair azi izo kontra uko zanditse azo baziguze azi amafaranga baziguze azi uwo baziguze yaba azizi hari umudepite n'umwe wo mu Rwanda uzi ziriya ndege aho baziguze amafaranga zatwaye kondisiyo baziguze imeze arizo hari ubizi ntawe ubizi ibyo ni ibintu bya Kagame gusa nonese mbwira ukuntu wajya kugura indege zigura amamiliyari z'igihugu akaba nta mudepite n'umwe ubizi nta muntu n'umwe uzi izo ndege uko waziguze ari ibintu byawe wihererana ibyo ni ruswa iteye ubwoba ni rero Madalena n'abandi bayobozi bose bo mu Rwanda hari n'umwe watera urutoki akatubwira ati ngewe nzi amafaranga nzi nabonye kontra u Rwanda rwagerageje na Arsenal narayisomye cyangwa rwagerageje na PSG iyo kontra nayibonye nta n'umwizi kuki ari Kagame wenyine na wenda na Karara Kamanzi bayizi bonyine bayisomye bayifite kuki abandi batayisoma numva ko harimo amanyanga harimo ruswa gufata miliyari ijana ukazaha Arsenal wenda mu byiciro bibiri bwa mbere wenda bahaye 40 ubundi bahaye 60 miliyari ijana ukaze Arsenal nta mudepite n'umwe wigeze asoma iyo kontra ngo bayidiskiteho bavuge niba ibyo bintu ari ngombwa eske amafaranga si menshi eske ntaki donc ibyo bintu umva ko ni ruswa umva warangiza ukavuga ngo abayobozi bo mu Rwanda ngo bihangana ruswa ngo abayobozi bo mu Rwanda ngo ntago bihangana ruswa ikindi umuntu yavuga doko ni doko nka doko ibya Paris Saint-Germain nibabwiye na bya Rwanda ya ntabwo wamenya doko nta muntu umwe uzi izo kontra bagiranye nta uzizi ni ibintu byo mabanga akomeye biraho ngaho kandi ubundi ni ibintu bigomba kuba biri publique umuntu wese akabimenya abadepite cyane bakamenya ko nibagomba kubyavariza bagatanga go ahead bakavuga ati mugende mu ruzigure kuko nibyo turabona ari byo ariko nta muntu umwe ubizi urumva rero ko kugira ngo uyu Nirere avuge ngo abategetsi mu Rwanda ntibihangane ruswa ni ya yihereranye ibihugu bya Commonwealth byubikaho arabumvisha nyine arababeshya nyine arabifatira ariko ubona ko mu Rwanda ahubwo abayobozi abategetsi barya ruswa cyane ahubwo kurusha mu bindi bihugu kuko nk'ubu ngubu ntabwo wasobanura ko nk'ibi ngibi mvuze ari ukuntu Kagame akingira ikibaba bari abayobozi mu nteko baba batumijwe bagereje amafaranga cyane ryose abo ngabo bakoze amakosa yandi asanzwe akabakingira ikibaba ntibajye guhanwa kwera kwenda bakire muri politique akajya gukora amakontra akomeye amamiliyari n'amamiliyari kugura indege kugura yo kujya muri za Paris Saint-Germain na za Arsenal nta muntu umubizi ari byo bwite bitaragize mu nteko ndababwiza ukuri nta kindi gihugu cyo kwisa ibi bintu mushaka kubibona ko nta kindi gihugu kwisa wabona perezida akora ibintu nk'ibi ngibi ntabwo bishoboka inteko yamweguza inteko yamweguza ibi bintu inteko yamweguza wabonye mwabonye ko mu bihugu bindi nka za Kenya na za Tanzania ho n'ingendo za z'umukuru w'igihugu barazipima bakavuga ati rekeraho ngaho izo ngendo ugende zirakabije bakamupimira ngendo agomba gukora ariko iwacu we akora ibyashaka byose twize kubona muri 2018 izo kuri ngendo zifite agaciro hafi ka miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda amafaranga ashobora kuvuza abaturage miliyoni 5 n'igice akabagurira mitiweli umwaka wose umuntu umwe warazi ukavuga ngo mu Rwanda ngo abategetsi bo mu Rwanda ngo ntabwo ngo bihanganira ruswa ari amafaranga miliyari 22 barekeye James ntibayamubaza urukiko ntibayamubaza bakamukingira ikibaba ntibayamubaza n'amafaranga ashobora kugura mitiweli umwaka wose akagurira mitiweli abaturage miliyoni 7 n'ibihumbi 300 miliyoni 7 n'ibihumbi 300 akabagurira mitiweli buri wese 3333 akabagurira mitiweli ariko umuntu arayafasharanyirije baramwihoreye bakagama mukingikiwa baragiye amuhaye n'indi mirimo warigendeye noneho umukozi witwa Nerere Madeleine akaza kutubwira ngo abayobozi bo mu Rwanda ngo ntago bajya bihanganira ruswa mutekereze abayobozi dufite muri kiriya gihugu ikindi umuntu yakwibutsa Madeleine Nerere madamu Madeleine Nerere nuko nko muri 2014-2015 hari inkuru yasohotse mu nteko icyo gihe Nkusi niwe wari ukiri umukuru wa PAC icyo gihe mu ngengo y'imari 2014-2015 hanyerejwe miliyari 210 wenda mbisubiremo nigeze kubabwira miliyari 210 ibinyamakuru byose ari umuryango ari hehe ndetse inkuru n'abasomeye bwa nyuma ni ya rushyashya nayo yabyanditse rushyashya ivuga ngo miliyari 110 zaburi ibirengero point miliyari ibyo binyamakuru byose niko byandikaga ngo miliyari 110 ngo zaburi ibirengero 2014-2015 kugeza uyu munota tuganiraho uyu munota muri 2022 bajya batanga report bavuga ukuntu ngo leta ngo yashyize ingufu mu kugaruza imitungo yayo abantu ngo banyereze umutungo ngo barayabazwa barabakurikirana ngo ibintu byabo bakabigurisha n'iki byose muza amafaranga bamaze kugaruza ngo miliyari 11 aho mberukira ndomo baratwereka 2010 inteko ishinga amategeko n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta aratwereka ko hanyerejwe miliyari 210 2014-2015 none bamaze mu myaka ingahe 7 bamaze kugaruza miliyari 11 gusa kuri miliyari 210 warangiza ukatubwira ngo mu Rwanda ngo abayobozi ngo ntabwo bihanganira ruswa tekereza izo miliyari 200 zose zisigaye se ziri hehe zifitwe nari byagenze bite usuko iyo teremeye kuvuga ngo zaburi ibirengero ni teremeye ivuga iki amafaranga aburi rwirengera ati urumva ahangaha uyume neza urumva ko ahangaha rero ahangaha urumva ni ikintu giteye ubwoba ikindi umuntu yavuga ni uko donc ni ahangaha ndarimvuze ukuntu donc ahangaha muri 2014-2015 bageze miliyari 210 hagaruzwa miliyari 11 gusa mwumve ahumva ariko ahangaha harimo ikibazo gikomeye arangiza akatubwira ngo ni ibintu bimeze neza mu Rwanda ikindi mufate inkuru yigeze gusohoka muri The Chronicles ivuga iti hari ibigo bya leta nacyo ni ikibazo giteye ubwoba kandi nacyo gikora kuri Kagame ibigo bya leta birimo amafaranga menshi ibigo bya leta bifite agaciro ka miliyari 2 z'amadolari miliyari 2 n'ibice 2 ngirego by'amadolari bitunze uwo mutungo kwa byanga ko umugenzuzi w'imari ya leta abigenzura bararamwirukanye ingenzi y'imari ya leta bakavuga bati ahandi hose iyo ugiye kubagenzura baranga abandi bagukingura imiryango ariko abo ngabo banga gukingurira ibitabo umugenzuzi w'imari ya leta numva ko hari ikintu bamuhishe hari ibintu babanga kwabona kandi ni ibigo bitunga amafaranga menshi cyane ngo ageze kuri miliyari 2 z'amadolari numva miliyari hafi 200 by'amafaranga y'u Rwanda none ukibaza uti abo bantu bashyizweho na leta bashyizweho na Kagame n'ubasinyira bose bashyizweho na Kagame banga gukingurira umuryango umugenzuzi w'imari ya leta ngo abakontorore ngo abagenzure bakakubumbura ibitabo kandi ntibagire icyo baba ninde bakingiye ikibaba abo bantu abo bantu bafite ubasha buke ko mugenzi w'imari leta n'abari umuntu utoroshye abo bantu bamusuzugura bakamuringana bakanga kumukingura imiryango umwaka ungashira ibiri gashira gatatu gashira atashobora kubagenzura kandi ari ikigo cya leta ifitemo amafaranga ageza kuri miliyari ebyiri z'amadolari barashyizweho na perezida wa repubulika Kagame ariwe basinyiye abo bantu ninde bishingikirije iki ninde bakingira ikibaba bigatuma banga ngo bagakora amakosa nk'ayo ngayo kwanga kugenzurwa n'umugenzi w'umukuru w'imari ya leta ariko ntibirukanwe ninde ni Kagame niwe nta wundi muntu ushobora kubikora ibyo bintu noneho nirere yaza akavuga ngo akaza akatubwira ngo nire uriya mugenzi w'umukuru w'imari ya leta akatubwira ngo mu Rwanda avec toute innocence mu Rwanda abategetsi ntago bihangarira ruswa mu bimbo ibintu yavuze kandi wumva ibyo Kagame akora ryo nababwiraga Kagame afite ukuntu akira abantu kibaba abo ngabo donkurwa abo bantu banga ko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta abagenzura kandi ari imari ya leta bafite ari ibigo bya leta ubundi bagombye kujya mu munyururu ariko kubona ntacyo baba bakikomeza n'imirimo ntibanabafunge ni ukuvuga ko hari umuntu waba bakingiye ikibaba ugurumba rero ntabwo abakingiye ikibaba ku busa kubera ko ibintu baba bakora akazi bakora amafaranga bacunga ni menshi cyane ku buryo nawe wahita wibwira impamvu babakingira ikibaba bigatuma badafungwa kandi bakoze amakosa akomeye wenda bagejeje umutungo cyangwa se bahombye n'ibiki byose rero nkahangaha rero mba ni ikibazo gikomeye ruswa iri mu Rwanda ni originali kubera ko na perezida wa repubulika abigiramo uruhare ibintu akora nta n'undi perezida wo kwishobora gukora ibintu nka biriya keka muri banana republic mu Rwanda wenyine nubwo kwangaha rero ni ikibazo gikomeye cyane reka tujye ku ngingo yacu ya gatatu ya gatatu turareba ikibazo ikibazo cy'ukuntu uriya ambasaderi Businge avuga ko ngo rwiriya nama ya Commonwealth izabera mu Rwanda ngo ari okazio cyangwa se ni umwanya mwiza wo kwamamaza u Rwanda ha mwese niko mubyemera iyi nama aho gushobora kugira ibibazo bikomeye kubera ko iyo nama ngo zaba ku itariki ya 26/06/2022 ibereye mu Rwanda ishobora kugira baramutse bagize ibyago iyo nama ikabera hamwe umunsi umwe na n'urubanza ruriya rwa rusesa bagenda ruzabera muri Amerika aho leta y'u Rwanda na Kagame na Businge n'abandi bose n'abari abajano n'abandi bose baregwa kamuntu wazaye abantu bose amaso yahita agira gute bose birebera muri Amerika ibintu biri kuhabera inama ntanuwamenye ibyayivugiyemo ntanuhaye agaciro ikindi kandi ubwo nangiye kure ariko ni no muri ibihe turimo ntabwo ari ibihe byiza iriya nama njye ntekereza ko inama ya toga bigiye kubera mu Rwanda cyangwa biriya bihugu uriya muryango w'ibihugu w'icyongereza ugiye gukora inama mu Rwanda muri ibi bihe ntabwo ari ibihe byiza ku Rwanda ni ibihe bibi cyane iyo namije mu bihe bibi mu bihe hari mu Rwanda hari ikintu cy'urusaku hari ikintu tongo hari ibintu byinshi bibiri kuvugwa byatuma umuntu atayishyiraho n'umutima ngo anayirebe kubera ko murebe ibimaze kuvugwa kuri iriya skandale yo gushaka kuzana abimukira bo mu Bwongereza u Rwanda rwanditswe ibintu byinshi cyane kiti cyane kandi ngo biracyakomeza nababwira ko uyu munsi hari video irimo gusirikira ko wenda tutemere gushyiraho aho uriya mudamu ministre wa interior mu Bwongereza witwa Patel aba yagiye mu nama abantu bakamuhiwa bakajya bahaguruka bakicara ku meza akambwira ati wowe uri umurasiste kujya kohereza abantu mu Rwanda ni iki byose ni ibintu bibi cyane ati ntabwo tukumva ati impunzi zifite ikaze mu Bwongereza ibyo uri gukora ni ivanguramoko ntabwo ari ibintu bibi cyane abantu baramuzi inama arayicikiza kubera ko abantu bamugumukanye bafata umwe bamusohora undi azamuka akicara agahaguruka ku meza nawe agatangira akamukoronga avuga ati ibyo bintu ukora ni ibintu bitabaho kohereza abimukira mu Rwanda bose bibisoko bamuza kuvuga inama irarangira urumva ko ni ikibazo gikomeye kandi mwabonye ko naguterese uriya umugabo utegeka umuryango w'abibumbye hari ikintu yavuze nawe gikomeye cyane ko yavuze ati ntabwo ndi mu bantu bashyigikiye ko umuntu abimukira bashobora cyangwa se mu zimbizi abantu bashobora kuvanwa mu gihugu gikize bakavanwa mu gihugu gikize bakabashyira mu gihugu gikenye aho nta kazoza aho nta bataza abasha gutura ngo bagire akazoza keza ati ibyo ntago giye byemera nongeraho ko ibihugu by'Iburayi bifite inshingano zo kwita kubimukira babo cyangwa se impunzi zaje muri ibyo bihugu ko ariko amasezerano mpuzamahanga abisobanura iyo muroni n'amasezerano mpuzamahanga niko abisobanura ko bagomba kwita ku mpunzi zabahungiyeho batagomba kujya kuzitanga ngo bazishyire ibihugu bikennye bavuga ko ibyo bintu ari bitemewe hanga arumva ko yasa nkaho yashyize Kagame mu myanya ye aho yavuze ati ntabwo ngiye nemera ko impunzi zishobora kuva mu gihugu gikize ngo bajye kuzijyana mu gihugu gikennye aho urumva ko aho ngaho ndumva ko Kagame ubwo hari ikintu yasobanukiwe ikindi rero umuntu yavuga nuko iyo sije yagarutsweho kenshi nubu abantu baracyayigarukaho amateleviziyo menshi akunda kuyivuga berekana ukuntu u Rwanda rudakwiriye koherezwamo impunzi nabonye hari umuntu uvuga ngo wenda wo muri Irani harimo abarabu abarabu za Libani za Tunisia muri Afghanistan muri Pakistan ahantu hose bavuga bati twebwe se muratujyana muri Afurika gukora iki twebwe ntaho duhuriye na Afurika niba mushaka kujyana muri Afurika mujyane mu Banyafurika bene wabo ariko twe mwitujyana mu gihugu twere turaba ntabwo turaba Banyafurika turaba Arabu mwitujyana muri Afurika uba ko ni deba ikomeye cyane Kagame yazanye muri kira kibazo cyo gushaka kuzana impunzi azivana mu Bwongereza cyatumye u Rwanda rumenyekana ariko rumenyekana nabi impamvu rwamenyekanye nabi wenda yifuza ko rumenyekana neza ariko rwamenyekanye nabi kubera ko bamenyeka ko ari igihugu gikiri kidashobora kwakira abantu igihugu gikomeretse uburenganzira bwa muntu igihugu nacyo gifite impunzi bwacyo kitarabasha kuzana mbega igihugu bene ibibi byinshi barabyerekana yuko hari ibibi byinshi bitatuma izo mpunzi ziza mu Rwanda urumva ko ahangaha Kagame ashatse gukora publicity ariko gukora publicity ni negative kuri we donc biramugaruka u Rwanda ruramenyekana ariko rumenyekana nabi nangaha rero Businge ahangaha umuntu yamubwira ko yiba yifuza ko u Rwanda rumenyekana yashatse ikintu cyatumye rumenyekana neza biriya Businge yakoze we na Kagame na wena na pasiteri wawo niba ari konsante w'umurundi nande na bariya bajano bajya gushimuta rusesa bagina bizatuma u Rwanda rumenyekana rwose ejo bundi u Rwanda ruya rubanza niruramuka rubaye isi yose izajya ihanze amaso CNN na za Fox News amateleviziyo yo muri Amerika bakurikirana rero rubanza u Rwanda ruzamenyekana pe kuko Businge yabyifuza ariko ntago ruzamenyekana mu buryo buri positive mu buryo ruzamenyekana ariko mu buryo buri negative rumenyekane nabi ko rumenyekane bamenye ko ari igihugu kigitugu gishimuta abantu kitagira ubwisanzure gikurikirana abatavuga rumwe na kimwe bakajya kubicira hanze abandi bakajya kubashimuta nibyo nibyo isi izamenya muri uyu rubanza niruramuka rubaye urumva rero ko
nende biciye ku masonga nk'ikangura leta y'u Rwanda ivuga ko yiteguriye kuburana mu rubanza umuryango wa Paul Rusesabagina washingishije mu butungane bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abunganira umuryango wa Rusesabagina batangaza ko ejo kwa Mungu ariryo ryari igenekerezo ntarengwa u Rwanda rwari rwahawe kugira ngo rusubize ibibazo rwabajijwe umuryango wa Paul Rusesabagina witwaye uvuga ko Serugo yanyurujwe kandi akaburezwa igufa aha ugasaba indishyi akababaro kagera ku miliyoni z'amadolari amajanane ya Amerika itegeka tumuvugizi wa Leta y'u Rwanda Alamu Kurarinda yabwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu kiganiro kuri telefone ko Leta y'u Rwanda yamaze kwishura ibibazo yabajijwe mu butungane bwa Amerika ku kirego cy'umuryango wa Paul Rusesabagina.
Icyo abantu bagomba kumenya ni uko niba hari uwatanze ikirego arega Leta y'u Rwanda, Leta y'u Rwanda nayo ifite uburyo igomba gusubiza icyo kirego, ifite uburyo igomba gushyiraho abavoka n'imyanzuro baba bagomba gukora kandi bakabitanga mu gishya. Bivuze ngo rero abantu ntibagire impungenge, igihe cyatanzwe kizagera, Leta y'u Rwanda nayo yagize ibyo ikora yasabwe. Abavoka barahari, ibyo bagomba gukora barabizi, inshingano zabo barazizi, nta mpungenge zihari haba kuba biteguye ndetse haba n'uko bazasubiza ibibazo byabajijwe ndetse n'urubanza nirukomeza haba kuba baburanira Leta y'u Rwanda.
Kuba Leta y'u Rwanda yiteguye kujya kuburana urubanza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urubanza rw'umuntu ufungiye ku butaka bwarwo, ibyo byo bisobanuka bite mwebwe nk'igihugu nka leta mubibona mute?
Uburyo tubibonamo ni ukureba igikomba gukorwa ni kijyanye n'amategeko. Niba ikibazo cyageze mu rukiko, niba tugomba kunagaragaza ko leta y'Urwanda itakagombye kujya kuburanira mu rukiko runaka cyangwa se kuburanira ibintu runaka hanze y'igihugu, nta handi wabigaragariza utagiye muri urwo rukiko. Kuko nk'uko watangiye ubivuga, ikigaragara ni uko niba abantu batanze ikirego, urukiko rukavuga ruti niba uwarezwe tariki runaka atagize icyo akora cyangwa avuga, urubanza ruzakomeza. Leta y'u Rwanda irabisuzuma ikareba, ishatse ifite n'uburenganzira bwo kutitaba ibintu byemewe amategeko abateganya, yaranateganyije uko bizagenda. Nta mpungenge rero abantu bagomba kugira, ntibategereze wa mugani igihe iyo tariki izaba yabaye yarenze, noneho bakavuga bati dore dukomeje urubanza, Leta y'u Rwanda iravuga iki, irakora iki. Nk'uko nabivuze n'abashyize abavoka, nibwo abantu noneho bazamenya posisiyo cyangwa se uko u Rwanda ruhagaze muri iyo dosiye.
Alain Mukuralinda, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe
mu Burundi.
Murakoze cyane Chantal kudushyiraho iyo audio. Ahangaha nakwibutsa ko barakina babyitangukira nuku bazagwa mu ruzi barwita ikiziba niko babyita. Hari bariya bavuka barasaba uriya muryango wa Rusesabagina, barasaba miliyoni magana z'amadolari, ni amafaranga menshi cyane, buri miliyari hafi miliyari magana zirenga miliyari magana ane zirenga z'amafaranga y'u Rwanda, miliyari urumva ntabwo ari ibintu byoroshye. Kandi kuko nababwiraga umwavoka waba uriya muryango wa Rusesabagina, yavuze ati u Rwanda ruzatakaza amafaranga, rutakaze na reputasiyo, ngo ruzariha, ruzishyura amafaranga, rwishyura na reputasiyo, cyangwa se ruza nibyo nyine ruza ni ruzatakaza amafaranga, rutakaze na reputasiyo. Nibyo nababwiraga nyine ko ibi bintu u Rwanda rurimo ruzatakaza reputasiyo. Ntabwo nzi neza ko hari abantu benshi ruya rukiko ruya rubanza ruramutse rubaye, hari abantu benshi bazazina ku Rwanda, cyangwa se abantu bajya barwibeshyaho nabo bazahita basubiza amerwe mwisa, bavuga bati twaribeshye rwa Rwanda nta kigenda, kubera ko hazabugirwamo ibintu byinshi cyane. Nibiramuka bibaye simbizi niba ruzaba, ariko ruramutse rubaye nizere ko impungenge ambasaderi Busingye afite zizashya, Rwanda ruzahita rumenyekana pe, ruzamenyekana. Ariko gute aho ngaho niba bagomba kwibaza. Rero reka tujye ahandi, ubwo twari tugeze mu bibazo biri international, n'imbere mu gihugu hari ibibazo bikomeye. Mwabonye ko hari ikibazo hariya cya Barinyahe. Ariko reka mbere ko tujya ku kibazo cya Barinyahe, hari na za audio ebyiri dufite. Hari ikibazo cy'uko Human Rights Watch irimo yongeye kubera ko iriya nama yacugama igiye kubera mu Rwanda, nanone nako igiye kubera mu Rwanda, hagana nanone igiye kubera mu Rwanda, bongeye kubyutsa ikibazo. Human Rights Watch yongeye kwibutsa ko yarigeze kwivuga, kwibutsa ko u Rwanda iyo hagiye kuba inama zikomeye, u Rwanda rukumunzura rugakukumba abantu basa nabi, abarwaye amavunja, abazunguzayi, indaya, abasabiriza, bose bakaba kumunzura bakajya kubafungira kwa Kabuga. Ibyo bintu Human Rights Watch yongeye irabyibutsa. Urumva ko nanone ni ikintu kigarutse muri media kitari kiza ku Rwanda, kandi ibyo bihugu byose bizajya bisoma ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari n'ikindi kintu mu Rwanda, ubundi nuko wenda Abanyarwanda twinaniwe, ikibazo twagombye kuzamura twebwe Abanyarwanda bari muri opposition, ikibazo twagombye kuzamura ni ikibazo cyo muri Barinyahe. Ikibazo cyarandanye, kandi Kagame niwe ufite urufunguzo wenyine, ariko abantu baramutse bakoze igitutu, bokeje igitutu leta, hari cyahinduka. Kubera ko bari abaturage muri Barinyahe n'abantu bafite ukuri, baramutse rero babonye abantu bashyigikira mu by'ukuri, kiriya kibazo kikagera ku bihugu by'umuryango wa Commonwealth, bakamenya ko hari ahantu bagiye guteranira, hari abantu b'abaturage bambuwe ubutaka bwabo bakabima ingurane, ubutaka bwabo bagashaka kunywa abacuruzi, ni skandale ikomeye cyane. Wenda hari ikintu bishobora guhindura, baramutse
abo baturage bashinzwe ubutabera kubagamira ku mujyi wa Kigali nyuma y'ibihe bitandukanye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rusubika isomwa ry'imanza zabo kandi rwarazipfundikiye. kugeza imanza zabo urukiko rwazigabanyijemo ibice bibiri ku isonga hari itsinda ry'imiryango 22 ari nayo yabanje mu buhuza n'umujyi wa Kigali bukananirana bagakomeza mu nkiko itsinda rya kabiri ryo rigizwe n'imiryango 74 isonga ku itsinda rya mbere ryari riteganijwe ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 urukiko rutangaza ko dosiye yabaye ndende ruyimura kuri uyu wa gatanu tariki 6 z'ukwezi kwa 5 byaje gutungura no umujyi wa Kigali hauri iminsi ibiri wandikiye urukiko rugaragariza ko hari abantu babiri basabye guhabwa ingurane y'inzu ibaruwa y'umujyi wa Kigali z'u Amerika rifite kopi yasabaga gusubira mu buhuza nabo baturage ivuga ko hari abaturage babiri bayandikiye bifuza kuva mu rubanza bagahabwa ingurane ikwiye y'inzu ivuga ko bishoboka ko hari nabandi bashobora kwifuza inzu abo umujyi wa Kigali washingiye ho ubusabe bwabo ni Felix Twagirayezu n'umugore we Clementine w'amahoro bo mu itsinda rya kabiri batabaye ababuranye mu itsinda rya mbere abatwabahamagaye kenshi tugamije kumenya niba ibaruwa igaragara muri dosiye isaba inzu ari iyabo nta n'umwe watwitabye ibaruwa y'urukiko dufiteho kopi rwahise rufata icyemezo ko hazabaho umuhango wo gupfundura urubanza rwo mu itsinda rya mbere bwana Jean de Dieu Shikama n'umwe mu bafite imitungo minini minini Nyarutarama ari mu itsinda ryagombaga gusomerwa kuri uwa gatanu avuga ko ibyabaye bidasanzwe
ku bwanjye jyewe ikintu cyabaye nakita ko ari skandali ntabwo urubanza rwapfundikiwe rushobora gupfundurwa nibyo birashoboka iyo haza kuba umwe mu baburanye muri rwo aza kubisaba koko ariko mu by'ukuri twatunguwe no kubona umuturage utari muri urwo rubanza asaba ko yahabwa ingurane yisumbuye ko yari agenewe ibyo bintu bikaza bikafekta urubanza rwacu bikayirugiraho ingaruka
bwana Shikama gakomeza abwira ijwi rya Amerika ko hari ibyo yabonye mu cyemezo cya perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge bidasobanutse
none ikintu cyanantunguye ni ukureba uburyo ki umujyi wabahumye amaso urukiko rugafatira icyemezo ku muntu utari umuburanyi mu rubanza nari nzi yuko akarengane meze mu imyaka irindwi kageze ku musozo ariko ndabona n'ubundi bigikomeje kuba kagaterera nzamba mora mvuga
Madame Yvonne Witije nawe ari mu bagombaga gusomerwa kuri uyu wa gatanu arasa n'uwabuza ayo yacira nawe yamira
utabera bwo numva n'ubundi ntakirimo kudufasha aho kugira ngo umve kahoro ka buri wese nta twamaze gusenyerwa turasembera turakodesha mwe na minsi imeze nawe ubukene bumeze nabi nta gukongera kubona byose rwose n'ubundi ntacyo ubutabera butumariye sinzi inzego twakwiyambaza cyangwa se mukatugira ubuvugizi nk'abanyamakuru twemera mwadukorera ubuvugizi bikagira ukundi byagenda kuko nta twakongera kubona ntabwo byabyoroshye ubuhuza bwo n'ubundi ntacyo twavanyemo twabonye ari ugutinza abantu batudindiza ntabwo nibaza twakongera kwemera ubuhuza
umunyamategeko Innocent ndiho kubwayo yunganira ababuranyi mu matsinda yombi ku kigero hejuru ya 80% hari byumvikana nk'amayobera kuri we mu cyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge
ni gute umuntu udafite inyungu na nyine mu rubanza ibyifuzo bye bigira ingaruka mu rubanza atari mu muburanyi ni ikibazo nshatse kuvuga ko nubwo bakize yiriya rumbere w'uveritire cyangwa se kongera gupfundura urubanza harimo ikibazo kijyanye na procedure aba baburanyi baburana bashaka bose nta n'umwe uzitaba bashaka bazabyihorera kwitaba urukiko uburyo rukora ni ukuvuga ngo ibaruwa bashingiye mu mujyi wa Kigali n'ubusabe bw'umujyi wa Kigali bushingiye ku busabe bw'undi muntu atari mu rubanza
umunyamategeko ndiho kubwaye akavuga ko mu cyemezo cy'urukiko habayemo ubushishozi buke
ndabonamo icyo bita negligence y'abacamanza uburangare bw'abacamanza bwatumye bafata icyemezo kitari bande icyemezo kitari gikwiye kuko bakagombye kubanza bakareba ngo uyu usaba kongererwa inzu n'umujyi wa Kigali baburana muri uru rubanza bakazabona nabo bakora reuveritire baza kubaza wa muturage kandi bakanapresiza mu cyemezo cya reuveritire cyangwa se cyo gukongera upfundura urubanza bagapfundura urubanza kuri nimero y'urubanza rw'umuturage wasabye kongererwa inzu gusa
kuri iyi nshuro umujyi wa Kigali wifuza gusubira mu buhuza ababuvuyemo ntibakozwa n'iyi ngingo kuko ku nshuro ya mbere ibiganiro byabaye amasigara cyicaro
ntabwo bari kujya gufata umuntu utari umuburanyi muri urwo rubanza ngo abe ari we bifashisha basa mu rukiko gusubira mu biganiro ariko njye ku giti cyanjye ntabwo nshobora gusubira mu buhuza kubera ko nubwo twahujwe mu bushize nta kintu gifatika twagezeho nta mpamvu yo gusubira mu buhuza rero njyewe niba bashaka ubuhuza bampamagaye ko bafite inomero zanjye za telefone aho ntuye ko bahazi bakaza bakambwira bati ku giti cyane bati kubera ko ukiri mu rubanza kandi ubuhuza ubushize bwarananiranye turagushaka tuganire ni ngombwa ko mbanza kubitegekwa n'umucamanza
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo ubuvugizi bw'inkiko buvuga kuri iyi ngingo bwana Harrison Mutabazi uvugira inkiko yatubwiye ko mu rwego rw'amategeko bidashoboka ko yagira icyo atangaza ku mpande inkiko zitarafataho ibyemezo gusa yagiriye inama abaturage ko aho badasobanukiwe bashobora kugana ubugenzuzi bw'inkiko bukabafasha iki kibazo cyo muri Nyarutarama gifata umuzi mu mwaka w'2017 kirafata ku miryango isaga 1400 umujyi wa Kigali uhatira abaturage kwimukira mu mazu ya busanza yubatswe n'umushoramari uvuga ko batuye mu kajagari. Bamwe barabyanze bahitamo kugana inkiko, bavuga ko umujyi wa Kigali utubahirije iby'amategeko ateganya. Urubanza ruzapfundurwa ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka.
Rwanda hari umunyagihugu wo mu kagari ka Nyarutarama mu gisagara cha Kigali yabwije Ijwi ry'Amerika ko afise ubwoba kwerekete aheruka kwandikira sentare ayisaba gutesha agaciro ubusabe bw'igisagara cha Kigali. Ico gisagara cha Kigali cari catanze akarorero kuri uwo munyagihugu yitwa Felix Twagirayezu, kivuga ko ari mu bofatirwa ko akarorero nk'abashobora kwemera kwimukira mu mazu bagahagarika imanza baregamwo ico gisagara. Eric Bagiruwusa adufite ibindi kuri ino nkuru.
Bwana Felix Twagirayezu yatangarije Ijwi ry'Amerika ko ari kugenda yububa bishingiye ku ibaruwa yandikiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge dufiteho kopi. Muri iyo baruwa arasaba gutesha agaciro ubusabe bw'umujyi wa Kigali wavugaga ko yawandikiye usaba kumuhinza urubanza yaburanaga n'umujyi wa Kigali na bagenzi be rugasibwa. Aganira n'Ijwi ry'Amerika Twagirayezu yavuze ko yakoreye icyo yise akagambane n'inzego z'ibanze kuva ku mudugudu kugera ku kagari ka Nyarutarama, yisanga bamusinyishije ku ngufu ibaruwa isaba inzu. Aravuga ko umudugudu wa Kibiraro ya mbere yamwegereye nk'umuntu baziranye amwumvisha uburyo yahabwa inzu ku gaciro ka miliyoni 19 bakazayimugurishiriza kugira ngo abone uko yagabana amafaranga n'umugore we Uwamahoro Clementine bari mu nzira zo gutandukana. Ni mu gihe umutungo wabo ufite agaciro ka miliyoni 12.
Ntabwo nari kujya gusaba inzu, mfite umudamu turi gutandukana mu mategeko ko kugeza iyi saha twagombaga kuzajya mu nama ntegura rubanza tariki 16 z'ukwa gatandatu. Yote ubwoba kare ikarata sinsanga yateguwe n'inyandiko zateguwe, inyandiko ziteguwe mu nyandiko z'umujyi wa Kigali, kashiteyeho iteyeho kashi y'akagari. Ntabwo njyewe nari kujya gusaba inzu ku kagari ntaho ntazi ku mujyi wa Kigali.
Uyu muturage niwe umujyi wa Kigali washingiyeho usaba urukiko kuba rwigije imanza uburana n'abaturage banyarutarama. Mwibaruwa Twagirayezu avuga ko bamwandikiye umujyi wa Kigali wishingiraho uvuga ko yemera guhabwa ingurane y'inzu, ukavuga ko bishoboka ko hari n'abandi bazagenza nkawe. Ibaruwa Twagirayezu akomeza guhakana yivuye inyuma,
cyane cyane ko nakashiteye kuri urwo rupapuro ni kashi y'akagari yaza kuba ari njye wandikiriye ibaruwa. Ntabwo nari kuyandika ngo nandikishe mashini, nibirangiza nimero z'irangamuntu nzandikisha ikaramu, nimara kwandikisha ikaramu nimero za telefone nzandikisha ikaramu, byose nari kubyandikisha mashini. Ni muri urwo rwego ngiye bangijeje kwa gari nsanga ibaruwa yateguwe kare.
Ubusabe bw'umujyi wa Kigali urukiko rwabushingiyeho rutegeka ko hazabaho umuhango wo gupfundura urubanza rwa rwarapfundikiwe. Kuva Twagirayezu yavuguruza umujyi wa Kigali aravuga ko icyo bari cyose
ubwoba ndabufite ntabwo bwabura, cyane cyane ko njyewe nyuma y'uko mva gutesha agaciro iyo baruwa byabaye ngombwa ko ntekereza ibintu byavuye ku kagari biza ku mudugudu. Ndibaza ni gute nshobora kuvuga ngo ngiye kuryama mu nzu ndatekanye, wo kugira ngo ngiye kuryama mu nzu ndatekanye nashaka aho njya gucumbika byibuze mu minsi mikeya. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo gupfa none wapfisha, byabaye ngombwa ko ngiye nshaka aho ncumbika kubw'umutekano wanjye n'ubuzima bwanjye. Kugeza isaha ubu ngubu ntabwo ndi mu rugo, kubw'uko iyo baruwa njyewe naje kugaragara neza nyuma ko bamutumye umuntu wo guha inzu y'ibyumba bitatu na saro ari ukugira ngo babone ukuntu bava mu manza.
Mu bashyirwa mu majwi ko basinyishije Bwana Twagirayezu n'umugore w'Uwamahoro bari mu nzira zo gutandukana harimo Bwana Cyprien Bucyana ukuriye umudugudu wa Kibiraro ya mbere na Bwana Vedaste Kayigamba wo muri Kangondo ya kabiri. Ijwi ry'Amerika yahamagaye Bwana Bucyana atubwira ko yari mu muhanda atwaye imodoka ariko yaduhakaniye ko iyo baruwa atayizi, gusa ahitamo kudukupiraho telefone yanga ibibazo twashoboraga kumubaza.
Iyo baruwa urayizi?
Nayo
yoro ntayuzi. Iriya bavuga ko umujyi wa Kigali ushaka kumuha inzu ayisabye ko bavuga ko ari mwe mwayanditse.
Inshuro zose twahamagaye Madamu Jeanne d'Arc Uwamahoro uyobora akagari ka Nyarutarama ntiyitabye telefone ngendanwa. Depute Frank Habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda agasanga nta wagombye kwivanga mu mirimo y'inkiko, agasaba ko inzego bireba zabikurikirana mu maguru mashya.
Amafaranga amategeko agomba gukurikiza uko ameze, niba abantu baraburanira akabageze mu gihe cy'uko bagomba gusomerwa urubanza rwabo nta wundi muntu wagombye kubyivangamo, kuko hari harabaye igihe cya mediasiyo muhuza byari bihageze aho byarananiranye byararangiye uvuga ngo hari hari kuri tapi, hanyuma numvaga ko nta atagombye kubaho uburyo bwo kuvuguruza gahunda z'inkiko. Ariko niho habayemo n'uko umuturage avuga ko bamusinyishije ku gahato. Ejo nabyo twasaba ko inzego z'iperereza zabikurikirana zikareba ukuri kwabyo kugira ngo urukiko rube kuvangirwa.
Tuvugana n'ubuvugizi bw'inkiko mu Rwanda bwatubwiye ko iki kibazo ntacyo bwakivugaho kuko kikiri mu nkiko. Kuri Bwana Twagirayezu wagasaba ko ubutabera bwamurenganura.
Ubutabera bureberera rubanda kandi ubutabera burarenganura. Niba burenganura bukaba butarenganya rero nanjye bundenganure kuko nanjye kugeza isaha nta mutekano mfite umutekano ndi kubuzwa n'umutungo nashatse uwo mutungo mushaka na ushatse mu mbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye nifuzaga ko nakarenganuwe ngahabwa ibyo nifuza ku mutungo wanjye ahubwo simpabwa ibyo babanyifuriza kuko na mbere hose njyewe nifuje kubaka kugira ngo mbona aho mba n'umuryango wanjye niba narubatse barateganyaga kumpa inzu iyo nzu ko ntayihawe imbere ntaragira iyo mfite kugeza isa
abandi bari muri izi manza bakibona urukiko rufasha umwanzuro ushingiye ku busabe bw'umujyi wa Kigali nabo bavuze ko basanga hari bitumvikana uyu ni bwana Jean Didier Shika mumwe muri abo baturage
none ikintu cyanantunguye ni ukureba uburyo ki umujyi wabahumye amaso urukiko rugafatira icyemezo ku muntu utari umuburanyi mu rubanza nari nzi yuko akarengane meze mu imyaka irindwi kageze ku musozo ariko ndabona n'ubundi bigikomeje kuba kagaterera nzamba maramvuka
iki kibazo cya Nyarutarama gifata umuzimu mu 2017 na magingo ya kirafata ku miryango isaga 1400 umujyi wa Kigali uhatira abaturage kwimukira mu mazu ari busanzaho uvuga ko bari baratuye mu kajagari bamwe barabyanze bahitamo kugana inkiko bavuga ko umujyi wa Kigali utubahirije iby'amategeko ateganya akabagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali
urakoze Chantal kudushyiraho izo audio neo no dio zibere kako iriya nama ya coga mu cyangwa se bira bihugu uriya muryango w'ivugu bivuga icyongereza yagiye kubera mu Rwanda ibaye mu gihe kibaye rwose mu gihe u Rwanda ibintu bishyushye hari akarengane gakomeye cyane ntabwo nigeze ntekereza ko iriya nama izagera bira bihugu bigaterana i Kigali hari akarengane kameze kuriye ko muri barinyaka atararangira ngo babe bara haya abantu amafaranga yabo amafaranga bifuza ku bintu byabo maze bajye kwiturira handi ntabwo ibintu biteye kandi n'umushobora kubitekereza ko abantu ahubwo biriya bihugu ni igitangazo biriya bihugu bikuza guterana mu Rwanda hari ibibazo nka biriya nka kundi karasira yabivugaga ni ibintu biteye ubwoba ikindi umuntu yavuga rero nuko ikindi umuntu yavuga nuko ibihugu ibi bihugu bivuga umuryango w'ibihugu bivuga icyongereza nabo bakeneye ko abanyarwanda bahaguruka bakivugira bakababwira ibibazo uko bimeze bakabimfuruma nka buriya uriya muryango w'ibihugu bivuga icyongereza uramuzi uje guterana i Kigali biriya bihugu bikaza i Kigali guterana n'abatazi ikibazo cyo muri barinyahe ndi ntabwo numva uko icyo twaba dukora nka opposition ni ikibazo gikomeye kubera ko nta kuba imfuruma ntabwo ari ibintu bikuta amafaranga icyo ntabwo bikuta energy ni ikibazo cy'ubushake gusa kwandika ibarwa ukabasobanurira icyo kibazo uko kimeze bakagenda bakizi babishaka wenda bakakivugaho ariko kugira ngo abantu bagende ikibazo kimaze imyaka cyarabuze igisubizo batakizi kandi ari ukazi yo kugira ngo ukibamenyeshe ntubibamenyeshe mbona ari manque de responsabilité quand même cyikora cyo nizere ko vraiment abantu bazagira ikikoro kugira ngo ibibazo byose biri mu Rwanda byabuze ibisubizo ari byo muri barinyahe ari aka karengane bari abantu bafungiye hariya nabyo mwabonye ko Human Rights Watch ikunda kubivuga bariya ba Karasira ba Damange ba Rashid ba Kayumba n'abandi bose bafungiye hariya nabo bagombye gutabarizwa kugira ngo nibura iriya nama izaterane biriya bihugu byose bizaza mu Rwanda byarabonye bizi iki kibazo cyabari abayidamange bari abakarasira n'abari bose bakayumba na barashidi bafungiye ubusa na ba Cyuma Hasani na ba Nsengimana bo mu bavungire ngo bose ba iziya namaza kumye guterana bakagira i Kigali babizi bare informe kuri kiriya kibazo kuko ntacyo baravuga ngo ntawima afite umwima baramutse bamenye kiriya kibazo biriya bihugu byose bikamenya kiriya kibazo cya bayidamange cyo muri barinyahe ikibazo cya espace politique urubuga rwa politique rudafunguye bakaba bizi neza niyo batagira icyo bakora ariko twa uwo bakoze devoir yawe uko kubinforma ubwo rero numva ari devoir yacu kugira ngo turebe tubinforme biriya bihugu byose byo muri commune tubyinforme bajye mu Rwanda bazi icyo bicayeho aho batembera babazi ko bati igihugu cyajigirije abantu banamenye ko nibabona naha nibagenda mu mujyi bakabona ahantu ari heza hakubuye bavuga atari ko buriya aba babazunguzaye n'abari abasabiriza imijyi yose ku isi b'abantu basabiriza bamenya ati ah ni heza kubera ko abantu bafashe bajya kubafunga babe babizi babe mfure bati muzabona ahantu ari heza muzahatembere ariko muzamenye ko abantu bari batuye bahakorera bazunguza basabiriza bagira gute bakora uturimo twose babasa nabi bose barabakubuye bagiye kubafunga bagende babizi
bagata ho mwice yaho hafa aho ngaho muri prison harunza abantu babanya politique abantu bazira ibitekerezo byabo babe babizi ntacyo babitwaje donko ni devoir yacu yo gutanga information kandi baravuga ngo nta wima afite umwima niyo ukora akazi kawe wakarangiza okay ariko numva ari twebwe twasigarana umutima mwiza uruhutse ko twakoze akazi tugatabariza abantu bari mu kaga bafunze barimo kurengana bari muri zabanyahe tukaba dufite umutima donc umutima tukaba wururutse uziko twakoze akazi kacu ibyo imana dusaba twabikoze kandi nabariya bakabumva ko bafite umuntu ubatekereza hanze ubasha kuvuga kubera ko twibukiranye hari ibintu dushobora kuvuga abantu mu Rwanda badashobora kuvuga umva ko hanga dufite duvu arikomeye dufite umuzigo ukomeye kuri bari abantu donc dufite umutwaro ukomeye kuri bari abantu bari mu Rwanda bari kurengana ni responsibility yacu kugira icyo dukora muri bibi cyane cyane no kazio tutagomba kurata rwose tugatabariza bari abantu kugira ngo nyine isi yose ibe mobilize kuri biriya bibazo biri mu Rwanda hari bibazo isi ibaye mobilize buryo hari bibazo bishobora gukemuka ariko kubiteteka ntago ari byiza reka ndekiraho ngaho rero Chantali uramutshatse niba ufite igitekerezo wagitanga tukarangiza cyaba ntacyo ngo nkaba nashimira abadukurikiye wi yego
urakoze kumpa ijambo nagira ngo ngire ikintu nongeraho kame mu kuri iyi ngingo yahanga habusinge arimo akubita ikivugo avuga yuko ngo kubera yuko cogamije kubera mu Rwanda ngo ku Rwanda ngo ruza ngo ruziyerekana ngo bakazabona ibyiza byarwo ariko rero wabivuye muzi ibyiza se bazabona mu Rwanda ni bihe nizi zabgaki se zimereye abana nabi nuko gucuza abaturage babanenya he ubutaka bwabo ni ari amazi y'ibirohwa narutse kubona ngo noneho amazi ngo baza abantu bazajya muri shoga mu bazanywa nibiriya biroha by'amazi bazanywa ingona zirirwa zidumbaguzamo niki abo bantu koko bazabona kiza ngo ku Rwanda nizo zaruswa kongeraho izindi zaruswa nanone bazajya kureba bavuga yuko ngo Rwanda ngo rudaterera ngo ruswa Rwanda se ntibitorera gute ruswa ko ahubwo ari ryo shuri rya mbere hari iriyigisha nkaba rero ntekereza bwana kabage mu magambo make ya nanjye wenda hari igihe mba nsetsa hari mikara nanjye kuvuga ngo hari igihe mba ntekereza impamvu bavuga buri gihe ibintu bicuramye buri gihe bavuga ibintu bicuramye niko babaye ntago bajya bavuga ikintu buri gihe bahora bitaka bavuga meza bakivuga ibyiza bakivuga imyato ariko la realite abari yindi ikintu mana yanjye kabagema wabivuye muzuri kuvuga uti dore noneho na raporo ya imana icyo na yiyongeye iragaruka aho bari kuvuga bati ubu ngubwo nyine ishogamije noneho bagiye buriya nyine ni ugukubura nyine kwa kabuga bakajyana bakuzuza aho ngaho zayiwawa hose bakagenda bakuzuza ngo baravana umwanda mu nzira ariko se kubera iki batabikubera ibyo bibazo biba bihari nk'uko ari kintu buri gihe mpora nibaza kubera iki buri gihe baba bashaka kugira ngo babeshabeshe bagenda babeshabeshe uyu ikibazo barabizi ikibazo urabizi ko gihari kandi nawe ubwawe urakibona ariko warangiza ugashaka kwerekana ubundi buryo cyangwa iyindi fasade ibeshya yerekana ibitari byo noneho wabona bazagufata wahangiza ukagera ukiruka ukajya guhisa hari inyuma none se ubwo ngubwo kubera yuko batagufashe cyangwa se wenda nta n'ukubonye ni ukuvuga yuko icyo kibazo kiba gikemutse reka da ibyo nyine ni byabindi bya utwishe yo kugenda igaturika urutwe hariya ariko abakuru nibibona byose biri hariya ivuga ngo irihishe wabikora rimwe ubuze uzahura ubikora igihe cyose kuzageza ryari niba koko wumva ubushaka gukemura ibibazo iki kishoze rero kimashagrine normalement nuko bagenda bakavuga ngo nk'ubu nkatwe tuba turi kwamagana ayo mabi yose nkatwe tuba turi kuvuga tuti ubwo bukozi bw'ibibwanyu iryo beshya rijyanyu ayo ubwo butabiranya n'ubwo buntu bwo kugenda mubeshya isi yose nkatwe tuba turi kubyamagana kubera yuko tuba twabibonye ko tubazi imigirire mibi yabo ugasanga ahubwo ni twebwe bagarutse baje guhondaho noneho ukibaza utese ikibazo ni twebwe turi kuvuga amabi yanyu cyangwa ikibazo ni mwebwe ubwanyu mutabasha kugira ngo mutabasha mudashaka mudafite ubushake bwo kugira ngo mukosore mwubake igihugu muteze umunyarwanda imbere umunyarwanda nawe abashe kugira uburenganzira mu bimukorerwaho ugasanga baraza baraduhonda baratwita ibyo bashaka byose sinakubwira ibigarasha yewe Jean Passe ukibaza rero uti ariko aba bantu bameze bate kubera iki buri gihe babashaka guhishahisha no kubeshya kandi ibintu biba bigaragarira isi yose buriya se noneho itogami igiye kuza abantu bazajyayo ba buriya baribwira yuko wenda bose bazabafata bakabakusanyiriza mu kintu cy'igipaniye kimwe ku buryo ntabwo uzabasha kwinyagambura ngo abe yabasha kujya kureba hirya gatoya buriya barumva bose bazabakontasiyona bakabahambira rwose ku buryo ntawe uzabasha kuba yavugana n'umuturage ku buryo nta uzabasha kuba yareba ibibera wenda no muri iyo banyahepfo kwa pa bwana kabajyama rero nk'uko akomajeho bivuga twagombye hari byo twagombye gukora wa mugani nko kuri iki kibazo cy'abanyahehe cyane uretse yuko atari nacyo kibazo hari ibibazo byinshi cyane bibangamiye umunyarwanda mu Rwanda ku buryo ire de notre intérêt yo kugira ngo tubyamagane dukomeze twerekane ububi bw'akagatsiko kubera yuko abantu bose isi yose rwose igerageze kugira ngo imenye kubera yuko ntekereza yuko babeshye agatsiko kagerageje kubeshya igihe kirekire yewe kanabishyizemo rwose n'amafaranga menshi cyane kandi kanayi kakiyashyiramo ariko aho bigeze ku munota ubu ngubu iyo munota turi kuvugana ndi kuvuga ntekereza yuko birimo isura irimo iragenda ibiyindi wabikomeje uri kuvuga uti nk'uru rubanza rwa Rusesabagina rurimo ruje urunguru rwoho rwose si umenya hari noneho bya bindi bari baratabitse kugeza hariya hasi byose bigiye kuzamuka kandi si yose izabakwena yewe isi yose izabamenya ukuntu ari abantu babi isi yose izabamenya amabi yabo bose bakoze numvishije ariko hari ikintu nzabaza abanyamategeko hari ikintu numvishije uriya mukuru arinda avuga ngo cyangwa ngo bakivana mu rubanza babona ngo bafite uburenganzira bwo kuburana ngo cyangwa bakaba bakivana mu rubanza natekereje ntese mana bashobora kuba
bakeneye ni ko Shanta ko uzi amateka ya FPR sibyo ntuyazi hari ahantu na hamwe bagiye bajya bigize baburana urubanza hanze y'u Rwanda bakarutsinda subira inyuma urumva
abantu bose bagiye babahondagura babata amafaranga babahondagura
imanza zose zitsindwa urumva imanza zose zo hanze zitsindwa numva ko nuna zarutsindwa urumva baba babizi reka tubyihoreze ariko dusenga imana gusa bizabe
bashobora bashobora gusanga bari gutekereza ko bazivana muri urwo rubanza narwo rugiye gutangira nabitekerejeho nyina avuze ngo abantu ngo bafite uburenganzira bwo kwivana mu rubanza reka dutegereze ariko rero urubanza nta rubanza rwo hanze agatsiko gashobora gutsinda byo ntibishoboka byo c'est clair nibigaragarira buri wese mu Rwanda ho nyine baragenda bagapunyapunya nkikanye nibyo bashaka byose kubera yuko ari bo bari kubikora tekinika ryabura rizeshye n'ibinyoma n'ubutakura bwinshi cyane byo barabizi rwose
bwo Chantal reka dusubire inyuma gatoya bya rubanza none tujye mu bibazo by'amafaranga sibyo Rusesa bagena bamushimuse kuri miliyoni no kuri kubihumije na 20 by'amadolari sibyo none bari kubaca miliyoni 400 noneho dufate ko ayo mafaranga uko wenda batsinzwe bakayatanga sibyo na mafaranga y'abaturage kuko mu Rwanda ruzariha ndabeshya kandi urumva ko ayo ni 400 nabo bazaba barafasha bavuka nabo bazaba bacama andi 100 ngahe bishobora kuzamuka kazagira miliyari urumva ayo mafaranga wenda tuvuga bigize muri miliyoni wenda 800 urumva z'amadolari bakayatanga kubera gushimuta ruzeza abagina tekereza noneho urebe ibazo dufite mu Rwanda ntagara abanyarwanda bashimutse rubutse abagira ni Kagame umushimuse sibyo ariko najya kwishyura zishyura amafaranga yacu y'abantu ba y'imisoro y'abanyarwanda sibyo kawe yamushimutse kuri inyungu ze ntagara inyungu zacu urumva none ibyo bintu nibiki kandi reba dekeza kurekura amafaranga puru na kamyite mbisirite donc ibintu nk'ibyo ngiye bidafite agaciro ukaba baguca miliyoni 800 wenda nka miliyari 800 z'amafaranga y'u Rwanda miliyari 800 z'amafaranga y'u Rwanda bakayaguca uzi neza ko mu Rwanda abanyeshuri nta bitabo bafite nta macaki abari mu ntibahembwa iki byose urumva abana barwaye bwaki bagize gute ugafata c'est pas possible c'est pas possible urumva iyo ngiye mu mibare mita nzunga isereri kwa urumva
oya nta kuntu tazunga isereri byo birumvikana umuntu wese nyine jita bimutera umutwe uhita wumva urwaye umutwe kubera yuko iyo urebye igihugu ahantu gihagaze ukavuga uti ariko se sabagina baramufatira ngo kugira ngo bizagende ese buriya kuba bamufatiriye hari ishuri ry'umwana byigamo byubaka hari umushahara wa mwarimu wiyongera abana barabura kwitwa n'inzara bazabwaki ngo zikomeze zitongore ese oya n'ujya kujya mu mibare byo ntabwo ari wewe nyine bihita bigutera muzunga byonyine byonyine bazatsindwa kandi amafaranga bazayatanga none se no mama mugani mene nkuko
ngo bazatsindwa ntawubizi kuko nene bashobora kurutsinda ariko ndavuga baramutse batsindwa itekereza ayo mafaranga batu Rwanda kandi uzibazo u Rwanda rufite utekereza urumva
wabivuzeho uri kuvuga uti nta rubanza na rumwe bigeze baburana hanze ngo batsinde byo ntago ari urunguru rero noneho rwo bazatsinda byo izaho memo nizikiriwe muri Afrika ari muri Afrika barazitsindwa ngaho noneho mbwira urubanza ruzakorwa rubereye muri Amerika umbwira ukuntu aka gatsiko ngo kazagutsinda kereka wenda ejo nibagira gutya simbizi umenya bajya bagira ibintu ntazi wenda izo za munisiti basabaga ngo bakaba bazi bahantu mbaze ubwo budahangarwa ngo basabaga ubudahangarwa wenda bakagira gutya bakaba babuha wenda ariko ubwo se batabuha urubanza rukaba rugiye gutangira urumva aribwo bazaruhabwa se bugira urubanza rugeze mu nzira je ne pense pas na gatangaza na gahinda ku gihugu nk'u Rwanda urumva nyine izo miliyoni zose cyo zagombye kuba zamarira igihugu abanyarwanda nyine nibicari bagiye kongera gukubitika nyine bakubitika ahubwo noneho birenze hakubwira se ko ikiro nyine wa mugani bati ikiro cy'isukari kigeze mu madorari abiri amadorari angahe ubwo se urumva nyine birashya bishyira bishyito kandi njyewe buri gihe mvuga yuko nta heza aho umunyarwanda rwose njyewe mbona kari agatsiko kakamufitiye hari imbere reka da biraba biza ahubwo bisava sampire de plus en plus umunyarwanda agiye gukomeza kubaho nabi bavugaga ngo baricwa n'inzara inzara izabica noneho bate bashire neza undi wavugaga ngo ararya rimwe ku munsi none ho azajya rya na naba niba bibonye agiye nagira imana azajya rya rimwe mu cyumweru ubwo rero none ubitikubitiyemo nibyo ngibyo bihano byose c'est dommage ku gutegekwa n'abantu babanyagitugu gutya baba bada baravuga ngo twebwe ngo twanga igihugu ariko sari twebwe tuvuga ibintu bibakora n'amabi bakora ari nabo baba bakora ibibi kandi bitwa ngo barayobora igihugu abanzi b'igihugu nibande koko niho wica ukavuga uti abanyagitugu kwimika abanyagitugu rwose biyimika bakagenda bakishyiraho kandi badakunda abenegihugu nabo nyine bagasinzirizwa bakumva yuko ngo abanyagitugu bazabica bakabarangiza bashobora kwita bakeya ariko ntago bakwica abantu bose ngo babarangize uretse yuko nyine iyo bagushyize mu bwoba nta kundi nyine ukomeza kubwoba cyangwa se wenda reka mvuge ko igihe kitaragera agahinda katari kaba kenshi wenda agahinda gashobora kuba kenshi bakazahaguruka bakabavudukana ubundi tukareba aho berekeza bwana kabanyama n'icyo nagira ngo nongereho biteye agahinda kandi birababaje ariko
urakoze Chantal urakoze cyane reka dusezere akantu navuga ndangiza ni akantu wenda gato n'abantu bataromaritse twabaga bya amafaranga ariko muribuka ko batanze miri bwa mbere bakoze kontra nationale ya miliyoni 40 hafi y'amadolari ubundi bakora kontra hafi igeze kuri miliyoni 60 ubwo arsenal bamaze kwiha hafi miliyari jana z'amafaranga y'u Rwanda hafi niba tanarenga gatoya none mutekereze ko leta y'u Rwanda yandika mu nyamakuru byayo ngo hari abakinnyi ngo batatu ngo baje gusura u Rwanda mutekereze uharimo witwa Piresi ngo batatu muri Paris Saint-Germain watanga miliyari jana z'amafaranga y'u Rwanda ntaho uvuga ngo turashaka abaturiste ntabwo twebwe abanyarwanda twari dutegereje ibyo batubwiye tubwiye ko wagiye gukora publicity ngo yo kuzana abamukerarugendo none natubwira ngo haje abakinnyi batatu umwe ari no muri pansiyo kandi watanze miliyari jana none se izo miliyari jana wazitanze kugira ngo haze abantu batatu gusura u Rwanda none se abantu batatu barakompata izo miliyari jana wahaye Arsenal ahangaha nicyo sinzi impamvu ibyo bintu abantu batabibona umuntu ategereje ko bavuga ati nibura ati muri uyu mwaka twabonye abantu 10,000 b'abafana ba Arsenal baje mu Rwanda cyangwa twabonye 20,000 aho ngaho sava wavuga uti koko y'amafaranga bayatangiye ukuri hari icyo yazanye hari kutubwira ngo abantu batatu ngo yaje ngo yagiye mu birunga twamufotoye ngo wahoze akina muri Arsenal boke aha bamufotoye mu birunga bamufotoye ifoto imwe waratanze miliyari jana none se wumva ko iyo nkuru ubutuzaniye ari nkuru itugwa neza amafaranga yacu miliyari jana waratanzwe Arsenal none kutubwira ko haje umuntu ngo wahoze akina muri Arsenal w'umukinnyi umwe wo gusura ingagi nibyo se twasezeranye nibyo yatubwiraga se ko twari kwasaza abantu cyane ryose ngo abantu benshi cyane gusura u Rwanda y'amafaranga miliyari jana tukayagaruza ahangaha rero harimo ikibazo gikomeye cyane mbo reka ndekera aho ngaho Chantal ndagushima ko wadufashije ku buhanga bw'ibyuma we na Serge ndashima kandi abanyarwanda bose badukurikiye twavuze ku kibazo gikomeye cya ruswa mu Rwanda kandi mwumvise ko ruswa mu Rwanda irakomeye cyane ifite n'umwimerere kubera ko ihaba mu Rwanda ruswa iriha mu Rwanda nta handi ushobora kuyibona nta handi ushobora kubona perezida ari implike muri ruswa perezida w'igihugu ari implike muri ruswa nko mu Rwanda kubera ko ibintu byose akora haba harimo inyungu z'amafaranga cyangwa se inyungu za politike umuntu rero akaba yabyita ko ari ruswa donko ni kibazo no gukingira ikibaba abakora ibyaha perezida w'u Rwanda arabikora ntahandi ushobora kubibona urumva ni ikibazo gikomeye cyane gikomeye guhangayikisha abanyarwanda icyo dusaba akaba ari uko abanyarwanda bahaguruka tugahindura system kubera ko iyi system murabona ko nta kigenda ni system iri korompi batungwa n'ikinyoma gusa kubeshya ibintu byaracitse turabibona ruswa ya munzi igihugu cyaraboze ariko bakajya kwigaragaza nkaho aribo bajya gutanga amasomo ngo yo kurwanya ruswa ahantu batagira ruswa ngo abantu baza kwigiraho kandi baraboze reka ndekera aho ngaho rero mwese banyarwanda kazi mudukurikira turabakunda cyane kuri radio itahuka mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu mutwandikire kandi muduhe amakuru nkuko mukunda kuyatwoherereza tuba tuyategereje cyane mwese rero mugira amahoro ni kabage Medwari ubategura iki kiganiro cy'imibereho miyo baturage kana kibagezaho mugira amahoro mwese turabakunda cyane kuri radio itahuka
kiriya cyabo cyaje kurimbura rubanda ndavuga cyacyago gitege